Busiswa ngiyabonga mnumzane kuhle kakhulu kuba lapha kulowo busuku ngisilindile lesi sikhathi ngokulindela kukhulu Sifika edolobheni lenu elikahle cishe ezinyangeni ezisithupha ezidlule emva ngo kukakhisimuzi futhi kade sigogobale lapha nani futhi ngelinye ilanga ngenkathi ngisaphumile nomfowethu uStone Stromy ngasawela embonweni ukuthi kwakuyoba kuhle sazane kangconywana ngaphambi kokuba sasidingeka sisuke futhi sacabanga kwakuzoba kuhle ukuba sibe nomkhankaso omncane ezansi lapha ukuthola sonke sibuthana ndawonye futhi sibe nenhlanganyelo ethize kasezini likaNkulunkulu Futhi mina abaningi balaba bazalwane ngihlanganile nabo futhi ngivakashela amanye amabandla abo futhi ngathola ukwemukeleka impela okumangalisayo futhi ngicabanga ukuthi kuyinto enhle kakhulu ukuthi sonke sihlangana ndawonye kwalobu busuku bumbalwa manje ukuhlanganyela ngasezwini likaNkulunkulu Sithemba ukuthi kuzoba impumelelo enkulu enkazimulweni kaNkulunkulu nokwandisa isizathu uJesu asifela lokho ngokuthi ukuze abe nebandla elingeni yasisihla noma umbimbi ume esebuya manje azimele noma iyiphi inhlangano ethize siza nje njengamahlelo ehlukene ukuhlangana ndawonye nawo wonke umKristu ukuze sibe nale nhlanganyelo ndawonye futhi sizokhulekela abantu abagulayo futhi izikhathi eziningi uma uphatha ukukhulekela abagulayo khona ke bathi umphilisi ngokukaNkulunkulu qhabo angikholwa kukhona kuphela oyedwa futhi lowo nguKristu thina ngezinye izikhathi baqhasela lokho kuwe njengomphilisi ngokukaNkulunkulu kodwa ngoba ukukhulekela abagulayo Kodwa angikholwa ukuthi ukukhulekela abagulayo kungakwenza ube kakhulu umphilisi ngokukaNkulunkulu kunokuba kungakwenza umsindisi ngokukaNkulunkulu ukukhulekela abalahlekile ngakho siyazi ukuthi ngeke saba umsindisi ngokukaNkulunkulu noma umphilisi ngokukaNkulunkulu Siyakholwa ukuthi zonke lezi zinzuzo ezinkulu esizijabulelayo namhlanje kulomnotho wobuKristu esinawo wonke wathengwa eCalvary indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Siyakholwa ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngenxa yokubi bethu, isijeziso sasiphezukwayo ukuba sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Konke kuyinkathi edlule, kuyinto ethize uNkulunkulu asenzele yona eCalvary. Futhi njengamaKristu sinelungelo ukujabulela lezi zibusiso asithengele zona. Ngakho-ke akukho umuntu obengasindisa omunye uma kwakuyoba njalo uJesu wayengeke adingeke afe kodwa ngenkathi uJesu efa eCalvary waxazulula phakade umbuzo wesono futhi wonke umuntu sonke sidalwa emhlabeni ngenkathi efa sasindiswa ngawo impela lowo mzuzu konke inani lakhokhwa ngokuphelele wahlangatshezwana nalo kakhulu kanjalo ukuthi uNkulunkulu wakhomba ukuthi kwakuyiqiniso manje into kuphela sizofanele siyenze ukwemukela lokhu ngokukwamukela ukukholwa nokukwamukela Kodwa akunendaba ukuthi wayifela kangakanani insindiso yethu sifanele uqobo lwethu sikwemukele njengesethu uqobo isehlakala siqondene nomuntu isifiso sethu sethu uqobo sifanele sifune ukusindiswa futhi sikholwe ukuthi phezu kwezisekelo zegazi lakhe lichithekileyo ukuthi sisindizwa emva kokuba sesihlangane nezidingakalo zeBhayibheli Ngiyakholelwa eBhayibhelini lizambule sigcwele sika Jesu Kristu. Manje ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angazenza izinto engalotshiwo eBhayibhelini ngoba uNkulunkulu. Kodwa inqobo nje uma singakuthola eBhayibhelini njengesithembiso khona ke siyazi ukuthi kuyiqiniso ngoba izwi liyiqiniso njalo futhi ngakho siyamkholwa ukugcina isithembiso sakhe. Ngikholwa ukuthi ungumnini amandla, ngikholwa ukuthi ungongenasiphelo ngokuba ngongenasiphelo wayazi zonke izinto, wazi izinto zonke. Iminyaka isigidi ngaphambi kokuba kube neze wayazi ukuthi siyohlala lapho kulobu busuku uma kungenjalo akasuye ongengenasiphelo futhi uma engesuye ongengenasiphelo khona ke akasuye uNkulunkulu ngakho siyakholwa ukuthi izwi leli iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu futhi ngakho ke ukuthi ungalengisa umphefumulo wakho phezu kwanoma yisiphi isigaba salo yilendo lokuphela ongaba nayo nokukholwa ukukholwa ukuthi ukukholwa kuzofanele kube nendawo yokugxilisa kwehange ndawo futhi kufanele kugxilisa kwehange endaweni futhi akukho lutho olungaqinisa kakhulu kunezwi likaNkulunkulu ngoba izwi nguNkulunkulu yilokho iBhayibheli elikufundisayo Ngakho ke uma uNkulunkulu esho noma yini phakathi lapha okholwayo angaligcizelela ngo Amen yonke into ayishoyo manje ngenxa yakhe engongenasiphelo onamandla onke osezindaweni zonke angeke abe ngokukodwa ngaphandle kokunye futhi ukuba abe nguNkulunkulu uzofanele abe yikho konke kwakho manje ngakho ke ngokuba nesiphelo njengoba sinjalo ngalonyaka singasebenza entweni ethize futhi sicabange ukuthi siyithole iphelele unyako zayo noma mhlawumbe kusasa sifanele siguqule umqondo wethu kwehlukile Sithole into ethize engcono ngoba thina singaba nesiphelo kodwa ungongena siphelo ngakho uma esho izwi liphakade ngale yondlela alisoze lenziwa laba ngcono alisoze labuyiselwa emuva uNkulunkulu wabizelwa enkundleni kunoma yiluphi udaba futhi indlela uNkulunkulu enza ngayo kuleyo nkundla ngesikhathi sokuqala ufanele enze kuze kube phakade ngendlela efanayo uma ebizelwa enkundleni futhi ngoba uma ubengenza ngokwehlukile kunoma enza ngesikhathi sokuqala khona ke kunento ethize enephutha niyabo yena angeke kube ngokuphelele Niyabo ngakho ke wenza ngokuyiphutha ngenkathi enze esikhathini sokuqala uma enza ngokuhlukile ngesikhathi sesibili kunoma enze ekuqaleni ngakho ke ngenkathi uNkulunkulu enze ikhambi kuba umuntu yasindiswe ensimini yaseyideni yena bazama ukwenza ngcono ikhambi lakhe eminyakeni ezinkulungwane eziyisithupha futhi abasoze balithinta Wenza phezu kwezisekelo zekazi elichithiwe lomuntu okhohlisiweyo ngenacala futhi akagaza kuguqule sizame ukufundisa abantu imfundo kuKristu sizame ukubahlela kuKristu sizame zonke izinhlobo zezinqubo kodwa zonke zehlulekile Iyona kuphela indawo umuntu angahlangana khona emhlabathini ojwayelekile neyokukhonza futhi leyo iphansi kwegazi elichithekileyo likaJesu Kristu bekukade kungaleyo ndlela kusukela ekuqaleni ngoba angeke aguqule kuhlala njalo kuyigazi igazi futhi namhlanje uma sicabanga ukuthi sihlukile komunye umuvo nokunye akusebenzi nje sifanele silokhu semukela lezo zisekelo zegazi elichithiweyo futhi ngakho ke ngenkathi uNkulunkulu ebizela enkundleni ukuphilisa umuntu waphilisa umuntu phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe futhi uma ebizelwa enkundleni futhi uyophilisa umuntu olandelayo ngendlela efanayo kungenjalo wenza ngokungeyikho uma uNkulunkulu ake waphilisa umuntu ngoba wayekholwa bese kuthi ke umuntu olandelayo ebiza ngohlobo olufanayo lokukholwa uNkulunkulu ubophezelekile ukwenza into efanayo kumuntu olandelayo uma kungenjalo ungumbandluli wabantu futhi wenza ngokungafanele endaweni yokuqala Ngakho niyabo buyelana ezwini ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yami manje silindele uNkulunkulu ukuba asenzele izinto ezinkulu futhi sifuna uma sesihamba ukubona isibusiso sishiywa kuleli dolobha futhi ngiyazi niyoba isibusiso kimi ngokuba lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lakhe wethembisa ukuba lapho manje uma lokho kungenjalo khona ke sonke silahlekile neBhayibheli liliphutha lokho kwenza uJesu lapha manje Uma lokho kungenjalo khona ke yini esishumayelayo yini esikholayo na yabo lapha lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lakhe ngiphakathi kwabo manje sifanele senzeke futhi sikholwe futhi sikholwe ukuthi lapha futhi senze sengathi ulapha futhi sikhumbule uyasibhekisisa emva kokuba sesisuka lapha futhi sithemba ukuthi wonke umuntu ongasindisiwe uzosindiswa ngalomkhankaso Sithemba ukuthi akuzukuba nesihlalo esingenamuntu kuwo onke lamabandla lapha amelwe kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke futhi ngithemba ukuthi kuyoba nefashion endala imvuselele ethunyelwe uNkulunkulu eqala ngokushesha ngidabule lapha eTucson eyothumela nje imiphefumulo eyizinkulungwane embusweni kaNkulunkulu ngikholwa ukuthi leyo yintando kaNkulunkulu leso yisifiso sakhe kulobu busuku futhi akukho noyedwa umuntu ongakwenza ngesingabo uthatha thina sonke ndawonye ukudonsa ndawonye ukukhuleka ndawonye ukuma ndawonye kuyeni emoyeni futhi kukhulekeleni lokhu abazalane kade engitshela ukuthi amabandla kade linemihlangano yomkhuleko ukwandulela lo mhlangano futhi nginokubonga kakhulu ngalokho kuyo uma nihlangana ndawonye ukukhuleka kanjalo kuguqula wonke umkhathi uma sikhuleka manje asizukuzama ukunihlalisa isikhathi eside kukuhlwa ngakunye ngoba ngiyazi nifanele niphume futhi niye emsebenzini wenu ngakho sizozama ubusuku ngabunye kunidedela kuse eli ukuze nizobuye ngobusuku obulandelayo Futhi lokhu nje ngokuvakasha okuncane njengoba sizendawonye futhi sinobusuku nje obune ngiyakholwa kunjalo ngiyacabanga kunjalo uLwesithathu uLwesine uLwesihlanu ya kulungile ubusuku obune bese kuthi ke sicina lapha kuleli hole lifanayo okokudla kwasekuseni kwebusinessman ngomgqibelo ekseni okunguthi umphakathi umenyiwe Manje angisizwe sihambi angizizwa njengesihambi phakathi kwenu ngingumfo wenu futhi ngakho ngithemba ukuthi nizwa ngendlela efanayo ngami futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini asisondele kumqalisi wezwi sisakhothamisa amakhanda ethu nje umzuzwana okomkhuleko
Almighty God
Kulukulu somandla yise wenkosi yethu Jesu Kristu owamvusa kwabafileyo futhi umgcinile ephila yonke leminyaka futhi uyaphila kuze kube phakade ebusa ezinhliziyweni zethu kulobu busuku ethatha kulawula kusihola nokusiqondisa Kwangathi sonke singazinikele entandweni yakhe yobuNkulunkulu kuze asihole endleleni azosihambisa kuyo
We want to thank you, Father, for this marvelous opportunity to present Jesus Christ.
Sifuna ukukubonga baba ngaleli thuba elimangalisayo ukuveza uJesu Kristu ngendlela yomphiliso omkhulu namandla, umsindisi omkhulu womuntu, umenelisi kuyo yonke inhliziyo elangalizelelayo.
Help to the sick.
Ukuphila kwabagulayo, insindiso kwabalahlekile, inkosi ezayo kwabangcwele, uNkulunkulu siphefumulele sonke kulobu busuku. Ngiyakubonga ngalamadoda laba belusi bezimvu bemihlangu yaleli dolobha laba bazalana abange befundisi abanamadlazanyana amabutho amancane konke ngapha ngasedolobheni lapha bezwa ngokuqhubekayo umoya kaNkulunkulu ukungena phezu kwamagagazi omoya ongcwele uhaba ungena phakathi kwabo futhi ubatshele ukuthi bafanele benzeni ukuthi bafanele lebazihole kanjani izimvu futhi kulobu busuku kubonakala sengathi inkosi njengoba umlayezo uhuluze wedlula kulawa magagasi ukuthi bonke bavumelene ukuthi sifanele size ndawonye kulenkonzo manje woza inkosi uJesu siyakubonga ngeRamada ini nangezingalo zayo ezivuliwe kwemukela ivangeli yasivumela size lapha ukukhonza kulendlu enesishayisa moya baba nkulunkulu uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi akuze kuba khona umuntu olahliwe ozophuma kulendlu engasindiswanga siphe khona Nkosi kangathi uma sitafu salendlu kule Ramada enkulu singasindisiwe siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobasindisa philisa kugula ngapha kangathi kungafezeka ukuthi abantu bazongena kuleli hholo futhi bakhale zikembezi ngaphansi kwamandla kaMoya ongcwele siphe khona Nkosi siyazilangazelela lezi zinto futhi siyakholwa ukuthi intando yakho yobuNkulunkulu kukwembula kithi manje nokusikhombisa ubukhona bakho ukuthi ulapha futhi uphila njalo njalo futhi unathi kuze kube phakade sibusise njengoba sikhipha umzamo wethu buthakathaka kangathi umoya ongcwele ungangena futhi kwangathi singecabanga imicabango yethu uqobo kodwa kwangathi singaba nemiqondo yethu ivuliwe ekugcotshweni okukhulu kobukhona bakhe ukuze sizokwazi umqondo wakhe bugcwalisa okwalotshwa embhalweni mawube kini lowo mqondo wawukuKristu Sibusise baba wethu futhi uma sesisuka enkonzweni kulobu busuku kwangathi singasho sisaya emakhaya ethu izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na njengoba kwenze ngelinye ilanga kudala okofakazi wokuqala wokuvuka njengoKleofase nomngane wakhe wayebuyele emuva besuka emzini siyakucela egameni likaJesu amen Banda baningi bawuhlobo lokuthatha imibhalo ukuthi umvangeli uyofunda kuyo. Futhi ngiyafisa kulobu busuku ukuthatha nje amavesi ambalwa ombhalo futhi ngizame ukuwachaza ngendlela yami ethobekile ukuthi ningahle nibone uJesu Kristu. Ufuna niphenye kanye nami manje encwadini kaJohane ongcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amabili uma ningathanda ukungilandela njengoba sifunda uJohane ongcwele amashumi amabili noma uJohane ongcwele ishumi nambili amashumi amabili nelamashumi amabili nanye Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo-ke aya kuFilipu waseBetsayida laseGalile futhi acela kuye athi, "Banumzane, sithanda ukubona uJesu." Bese kuthi-ke encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nantathu nevesi lesishiyagalombili.
Jesus Christ the same yesterday today and
uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ufisa ukwenza lokhu njengendikimba uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade Ngangejamele ibandla ngesonto ebusuku lapha edolobheni elinye lamabandla enu amahle futhi lapha ngizamile ukuvakashela amaningi njengoba ngingenza selokhu sibe sedolobheni futhi sithole inhlanganyelo enkulu nokwemukeleka ne-Assemblies of God, ama-Baptist, ne-Anderson Church of God namanye amaningi engiwavakashelayo. Futhi kuleli bandla emva kwepulpiti kwakunombhalo njengeBhayibheli ulotshiwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Lolo uhlobo belukade luyingikithi kimi emikhankasweni ukuthi bengingakusebenzisa lokho ngoba ngiyakholwa ukuthi yonke incwadi yisambulo sikaJesu Kristu futhi nguyena izolo namuhla naphakade. Bese kuthi-ke okwe ngithanda ukwakha kwengqikithi yami banumzane sithanda ukubona uJesu futhi ngiyakholwa kulobu busuku ukuthi wonke wesilisa nowesifazane phakathi lapha uzozizwa ekhululekile ukuthi la maGreki ezwakalisa imizwa yethu sonke ngokuba ayezwile ngoJesu futhi manje ayefuna ukumbona Ngikholwa ukuthi akekho wesilisa ongezwa indaba emangalisayo kaJesu Kristu kodwa lokho akulangazelele enhlizweni yakho ukufinyelela ekumboneni. Lokho yisifiso sokholwayo ukumbona. Futhi angikhathali noma ngabe mfishane, mude noma ngabe uyini, ngiyamthanda, ngifuna ukumbona. Futhi lowo owangisindisa futhi ukwenzele mina kwenzile, ngilangazelele ukumbona. Manje akukho kungabaza ukuthi lamagreki ayenge amapreselite enkolweni yamaJuda ngoba siyabona ukuthi kwakungumkhosi wePhasika lapho iwundlu lePhasika labulawa nalamagreki ephakathi kwabo. Manje amagreki ayenge abantu abanethalente liphakeme kakhulu ayehola umhlaba ngobuciko futhi ayenge abantu abafunde kakhulu isayensi futhi ayenge abantu abakhulu futhi ayeyizifundiswa ayefunde izincwadi eziningi nento ethize ayengahle kuba ayebambe into ethize ukuthi enhliziyweni yomuntu elakazelele ukuthola into ethize eqeda lokho koma okukhulu okungena enhliziyweni yomuntu. Sewake wacabanga ukuthi kungani umuntu enze kungafanele na? Kungenxa yokuthi uzama ukwenelisa ukoma kwakhe lokho uNkulunkulu akufaka enhlizweni yakhe ukomela yena. Bese kuthi ke uzama ukukwenelisa ngezinto zezwe akusoze kweneliseka kuze kucinywe nguNkulunkulu uqobo lwakhe aze angene futhi anelise lokho kulangazelela okukhulu nokoma enhlizweni yomuntu. Kunobuningi kakhulu nje komuntu okungeke kugcwale. Akukho enye into engathatha indawo yakho aze uNkulunkulu athathe indawo yakhe eyiyo enhlizweni yomuntu. Nalamagreki ayezwile futhi akukho kungabaza ayekade efunda iTestamente elidala futhi ayezwile ngomesiya ozayo nokuthi uyoba yini uma esefikile. Futhi ayekade langazelele ukubona ukuthi uNkulunkulu uyoba yini ngenkathi ebonakaliswa enyameni ukuthi uyobukeka eyindoda enjani eyogcwaliswa emthameni kuze kuthi ukugcwala kobuNkulunkulu kube kuye uyoba yini. Futhi ayezwile ngoJesu owayezisho ukuba uyilo muntu uMesiya. Lokho amaJuda iminyaka ezinkulungwane ayebheke lona ozayo lapho uNkulunkulu uqobo lwakhe eyokwenziwa umuntu esimweni sendodana yakhe ukuza ophe futhi afe. Ngokuba kwakungekho muntu owayengafela omunye ngoba sonke sasinecala ndawonye umuntu oyedwa wayengeka umsindisi omunye. Futhi lapho kwakufanele kube umuntu owayefanele emithethweni emdala ukuthi abefundisi bayazi njengomhlengo isihlobo kwakudingeka yena uNkulunkulu kwakufanele abe yisihlobo segazi kithi. Futhi wanqamula ithende lakhe futhi wehla ekubeni nguNkulunkulu uJehova omkhulu futhi wenze inyama esimweni sendodana yakhe ukuze uNkulunkulu ebonakaliswe futhi afanele futhi isihlobo segazi kithi ukuze afe ukususa izono zethu ukusindisa okwakhe uqobo kudaliweyo. Oh, indaba inkulu kakhulu, ayike indlela yokusondela kuyo ukwazi okwangempela ukuthi ubungayizwakalisa kanjani. Akukho ayikho olwimini lomuntu obelungezwakalisa ukuthi ithando luni lolo ukuthi uNkulunkulu ehle umdali ukusindisa okudaliweyo kwakhe uqobo. Manje sithola la magreki oma ayezwile ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa ngezwi. IBhayibheli lasho njalo. AmaHebheru athi ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa ngezwi likaNkulunkulu. Manje ayezwile ukuthi kwakuzoba khona uMesiya ngakho manje ke azela ukuzobona wona azela ukuzobona lo muntu owayezoba yilowo Mesiya owakholwa phakathi kwabantu wayelowo Mesiya. Manje leso yisibe sifanayo esisehlelayo kulobu busuku. Sizwile ngunkulunkulu, sifundisiwe ngunkulunkulu, iminyaka sibe namabandla, amabandla amakhulu, amadoda amakhulu, abavangeli abakhulu. Kodwa ngikholwa ukuthi siphila ethunzini lokufika kwenkosi uJesu. Lapho leli bandla livele ekulungisisweni phansi kukaLuther, kungcweliswa phansi kukaWesley, langena embhaphathizweni kamoya ongcwele futhi liza ebandleni eliphelele elingenabala noma umbimbi. Lokho ngalelo bandla ukuze uNkulunkulu akwazi ukuhlenga buyise bonke abangcwele abagezwe ngegazi futhi abayise ekhaya kwehle njalo ngomnyaka. Futhi siba kakhulu ngabafana noKristu nakakhulu edlanzaneni ngaso sonke isikhathi. Manje sithola ukuthi lamadoda elambile azela ukuzobona ukuthi le ndoda yayibukeka injani futhi yabuza umbuzo. Kanumzane sithanda ukubona uJesu. Manje ayezwile ngaye, ezwa abanye bekhuluma ngaye, bafunda ngaye eBhayibhelini, kodwa ayefuna ukumbona. Manje endikimbeni yami iBhayibheli lathi uyena izolo namuhla naphakade. Manje ke uma lamadoda yayinokufisa ukumbona noNkulunkulu wenza indlela ukuthi ukuba magange kwawo kwakungeneliseka, wenza indlela ukuba akwazi ukumbona ngenye yezinceku zakhe. Manje uma enguyena izolo namuhla naphakade futhi sinezifiso siqothe sifanayo ukumbona, akabophezelekile yini ukuba azibonise yena uqobo phakathi kwethu na? Manje leso yisitatimende esikhulukazi, kodwa uma iBhayibheli lingaqinisile pho sikuphilike na, yabo? Kodwa iBhayibheli lathi uyafana, futhi uma angeke nje aba ngofanayo ngenye indlela, uzofanele afane ngandlela zonke ayelokhu enjalo. Uthi yena izolo namuhla naphakade. NalamaGreki ayefuna kumbona ngoba ukukholwa kwakuvele ngokuzwa, futhi ayafika futhi leneliseka, asuka hamba azi ukuthi lo kwakungumesiya. Manje uma sinokufisa kulobu busuku kubona lo siya esontweni, noma ngabe sizwa sikuthanda noma cha, futhi lapho thina ibandla lethu sikhokha izishumi zethu, ngabe kusengane kwaneni na? Ngabe nje kusesakhiweni esikhokha kuzo na? Ngabe le ndoda engumelusi wethu ingazifanisa nomunye umuntu wento ethize kungekho lutho kuyo na? Ngabe inkolo yamaKristu ifana nezifundo eziphathelene nezinganekwane zamaGreki, noma izifundo eziphathelene nezinganekwane zamaRoma, noma kuthize yinganekwane nje na? Noma ngabe ingubu mpela na? Manje kimi leli Bhayibheli kuphakathi kokuthi liqinisile noma linephutha, wonke amazwi aqinisile noma akukho nalinye lalo eliqinisile, niyabonga? Futhi manje uma enza lesi sithembiso, khona ke akusuwe nami esibophezeleke kulesi sithembiso, akusuwe nami esibophezeleke ekufakaziseni lesi sithembiso, nguye ophansi kwesibopho ngoba nguye owasishoyo. Kunjalo sicaphuna kuphela lokho akusho ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi nansi bangaki lapha abangathanda ukumbona na nje ngokusho njalo, phakamisa isandla sakho uthi ngiyathanda. Manje kwakunababili lapho, ababili kuphela ababefuna ukumbona, futhi lapha ngamabili noma amakhulu amathathu afuna ukumbona. Awu, manje ke kungani singembone uma enguyena izolo namuhla naphakade na? Manje yileyo ndlela esifuna ukukubuka ngayo, kuphakathi kokuthi yiqiniso noma akusile iqiniso. Futhi yingakho ngikuzwakalisile esikhathini sokuqala leli Bhayibheli kuphakathi kokuthi liyiqiniso noma alisile iqiniso. Ngakho ke uma iBhayibheli lisho noma yini, ungabambelela nje kuyo ngokuba uNkulunkulu ubophezeleke kulelizwi, ngokuba waba nguye owenze sithembiso. UNkulunkulu washo njalo, kulungile kunjalo. Manje kuzoya ngokuthi ufunani. Ngokwejwayelekile uthola lokho okufunayo, ngifuna nikukhumbule lokho. Manje uma ufuna kubona uNkulunkulu, uNkulunkulu bengabona. Uma ufuna ukuzwa uNkulunkulu, uNkulunkulu angeziwa. Njengoba nje ubenjalo izolo, unjalo namuhla, akaguquki. Manje kukukhumbuza indatshana nokho iqinisile. Ngakhe e-Indiana ikhaya lakithi lendabuko, ngingumKentucky ngokuzalwa, futhi sakhe ngasemfuleni i-Ohio, amanzi enele ehlela lapho usuku ukwenza uLettice umile yonke i-Arizona. Izigidi zamagalana amanzi edlula ehlele kulelo damu, futhi kubukeka sengathi ngandlela thize sasingawedlulisa, sinangaphezu kwesiwadingayo lapho, kucishe impela kube yixhaphozi. Futhi udinga amanzi lapha, kodwa ayoba khona ngolunye usuku leso sikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane ezayo, lapho isono sisuswa emhlabeni nalezo zinto ziyolunga. Kukhona umuntu omdala owayakhe ezansi kulowo mfula wayeyitikona ebandleni lami. Igama lakhe kwakungu-Wise Heart, indoda endala ekahle kabi. Futhi kwakukhona usonto sikolo thize edolobheni lakithi. Ibandla elihle, ihlelo elikhulu elihle elaziwa amazwe ngamazwe, inhlanganyelo, umelusi okahle nabantu abakahle. Futhi kwakukhona umndeni othize edolobheni lakithi owawukhonza kuleli bandla. Futhi kwakukhona umfanyana kulo mndeni owaba nokushisekela ngempela ngolunye usuku emva kokuzwa eminingi imibhalo ebhalwe efulaneleni nokunye nokunye. Waze wathi kunina, wathi, "Mama, uma uNkulunkulu enguNkulunkulu omkhulu njengoba uthi unjalo, ukhona obengambona na?" Wathi, "Indodana, ufanele ubuze uthisha wakho kasonto sikolo, umama akakwazi ukukutshela lokho." Ngakho waye kuthisha kasonto sikolo, wayesethi, "Thisha, kukhona engithanda ukukubuza khona." "Ungitshela ngoNkulunkulu omkhulu." Wathi, "Omkhulu kakhulu, vula ulwandle lubomvu, wenzela amaIsrayeli, futhi wenza ilanga likhanye, futhi uyingiliza umhlaba ngokuphelele esikhathini emkhondweni walo nokunye nokunye." Wathi, "Ukhona bengambona na?" Wathi, "Lokho kujule kakhulu kimi, uzofanele ubuze umelusi." Ngakho waya kumelusi, wayesethi, "Melusi, ukhona bengabona uNkulunkulu na?" Wathi, "Mkhulu kakhulu, ngiyakuzwa ukhuluma okuvela kuye epulpiti usho ukuthi mkhulu kanjani." Wathi, "Ukhona bengambona na?" Wathi, "Qabo ndodana, akekho bengambona." Wathi, "Ngoba ungeke nje wambona uNkulunkulu, yilokho kuphela sizofanele nje silikholwe." Awu, umfo omncane akukwenelisanga. Ngakho yena ngolunye usuku wayenomfowabo omdala umdobi emfuleni. Futhi babenyukela kulokho okubizwa nge-Six Mile Island ngamamayela ayisithupha isiqhingi sase-Louisville eKentucky ukuya kulesi siqhingi. Babekade bedoba enhle lapho, futhi babekade bebambe okuhle ukubanjwa kwezinhlanzi, futhi emgwaqeni sebehla nakho kuqubuka isiphepho. Futhi lapho sineziphepho eziningi, lelozwe elimanzi, umbani nokuduma, neziningi zimpophoma ezinkulu zemvula. Futhi ngakho emva kwe babefanele bayo ogwini, futhi babesemva kwezihlahla. Futhi emva kokuba isiphepho sesiphelile, babuyele esikebheni sabo, base beqala ukwehla. Kwakungesikhathi sokuhlwa noma intambama, njalo nelanga lishona emuva ngapha eTucson ndawo. Lalibonisa ukukhanya kwalo ezibhakabhakeni, futhi kwakukhona uthingo lwenkosikazi oluphumela emkhathini izwe wasempumalanga. Lo muntu omdala wayegwedla isikebhe sakhe ngezigwedlo zakhe, njengoba yonke into ifresh, imvula yayigugule uthuli, futhi kuyisikhathi esihle. Futhi umuntu kuphela ozejwayele izigwedlo angathokozela leso siqi sokuketula kwezigwedlo, lapho isikebhe sishushuluza endleleni yaso sidabula amanzi, intshebe yakhe emhlophe lenga. Futhi wayelokhu ebukela lolo thingo lwenkosikazi. Nomfanyana eshisekele waqalaza ukubona ukuthi umnumzane omdala ohloniphekile wayebukani. Futhi wamqaphela umdobo omdala, izinyembezi ezisangilazi ziqathakela entshebeni yakhe emhlophe. Nomfanyana ehlezi ekhaleni lesikebhe uba ngoshisekele kakhulu, waze waphuthuma waya ngasendaweni engemuva yesikebhe. Wayesethi kumdobo omdala, "Mnumzane, ngizokubuza umbuzo umama wami nothisha wami kasonto sikolo nomelusi wami abanga ngakwazanga ukwenelisa ukulangazelela kwami ukwazi into ethize." Wathi, "Yini ndodana na?" Wathi, "Ukhona ongabona uNkulunkulu na?" Lo mdobo omdala eqiwe kakhulu ngowakhe umbuzo womfo omncane, wadonsela izigwedlo zakhe esikebheni, washo wagaxa umfanyana ngezingalo zakhe, nezinyembezi zageleza ezihlathini zakhe. Wathi, "Unkulunkulu akubusise inhliziyo yakho encane sithandwa. Konke engikubonile iminyaka engamashumi amahlanu edlule bekunguNkulunkulu." Yani, yabo? Ungatshela omningi kakhulu uNkulunkulu ngaphakathi, ngangokuthi ungambona ndawo zonke obuka kuzo, yabo. Kodwa kuze kube yileso sifiso sokumbona, awuyi kumbona. Ungambona ekushoneni kwelanga, ungamuzwa ekukhaleni kwenyoni, ungambhekisisa ndawo zonke, umacala onke. kodwa indoda endala yayinomningi kakhulu uNkulunkulu ngaphakathi kuyo, yayikwazi ukubona uNkulunkulu ndawo zonke. Futhi ngicabanga ukuthi lolo uhlobo lwendlela esifanele ukufuna ngayo uNkulunkulu, futhi singabona uNkulunkulu nomaphi esibuka khona. Manje kodwa sibuyele kutheni uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje singazi kanjani, kanjani na uma ngithe bantu ba-Methodist uyakukholelwa khona? Bebengathi amen. Futhi ngithi Baptist uyakukholwa na? Amen. Pentecostal Church of God nokunye nokunye, niyakukholwa na? Amen. Siyakukholwa. Futhi ngiyajabula, niyakholwa, ngiyakukholwa nami. Kodwa manje ukuba ke besihambe sazungeza idolobha ukuthola uJesu Kristu, hloboluni lomuntu ebesingalufuna na? Manje wethembisa ukuba nathi kulobu busuku. Manje uma lokho kungenjalo khona ke izwi alinjalo. Wena uthi awu lelo nje aliphefumulelwe. Manje kimi lonke elalo aliphefumulelwe angazi ukuthi yiliphi eliphefumulele noma yiliphi elingaphefumulelwe. Uma lonke lingesile liqiniswa, niyabo, angeke ngalikhetha, lonke nje liyizwi likaNkulunkulu. Futhi manje wethembisa ukuthi yoba khona lapho kulobu busuku lapho kuhlangene ababili noma abathathu. Niyakukholwa lokho na? Ngiyabonga. Manje ke uma enguye hloboluni lomuntu ebesingalufuna uma siya komfuna na? Ngabe besingazama ukuthola indoda ebigqoke ingubo ende futhi inezinwele ezinde nentshebe na? Bekungaba yileyo ibe nguJesu na? Noma ubani nje ubengakugqoka ingubo ende futhi abe nezinwele ezinde nentshebe, noma yimuphi umkhohlisi ubengakwenza lokho? Kunendoda amaningi egqoke ingubo ende kulobu busuku engazi lutho ngoNkulunkulu kunoma ilawu belingazi ngesikhulu saseGibhithe. Kunjalo, kodwa akusikho lokho ebesingakufuna. Sibuka sifuna isikhulu esithize ngoba wayengesiso. Bezingafunani zibazi ezipikili nemilobo yameva na? Noma yimuphi ozifanisa nomunye umuntu ubengazigqokisa kanjalo? Bekusayobe kulokhu kungesuye. Futhi sazi kanjani ukuthi wayegqoke ingubo ende nokuthi wayegqoka kanjani na? Sazi kuphela ukuthi ngabe ubengafana nezithombe esizibonayo abadwebi abazidwebayo na? Qhabo, lowo ngumdwebi bo wesayense ephathelene nokusebenza kwengqondo. Umuntu othize owaba nawo umcabango wakhe wokuthi uKristu wayengabukeka enjani. Futhi ukuba besihambe ngalokho, yimuphi obengaba ngoqinisileyo na? Kukhona Hoffman, uSalman nabanye abangaki, zonke izincazo ezehlukene ngaye. Ngakho buyothi ukudideka kancanyana ukuthi ubeyobukeka enjani. Ngabe ubeyobukeka efana nomdwebo kaHoffman wakhe noma uSalman noma eminye yonke yayona? Asazi. Uma uHoffman eqinisile khona ke uSalman unephutha, niyabo. USalman uqinisile khona ke uHoffman unephutha. Futhi niyabo, ubungeke wazi ukuthi ufuneni. Kodwa besingamkhomba kanjani na? Awu, besingamkhomba ngendlela efanayo azikhomba ngayo uqobo lwakhe kuqaleni. Kunjalo ngemisebenzi yakhe ngalokho akwenzile. Uma ngingenzi imisebenzi kababa wami, wathi khona ke ningakholwa. Kodwa uma ngenze imisebenzi nakuba ningakholwa, kholwani imisebenzi ngokuba yiyo efakaza ngami, iyasho ukuthi ngiyini. Besizodingeka sitholeke lokho okwamenza wabonakaliswa okukhombe uJesu Kristu izolo kuyoba yinto efanayo ebingamkhomba namuhla. Manje thina ma-Methodist bezingacabanga ukuthi ibandla lethu liyamkhomba. Bezingacabanga lokho okwethu. Thina ma-Baptist bezingacabanga ukuthi ibandla lethu lamkhomba. Nathi ma-Pentecostal niyabo, ngiyikho konke kwawo, niyabo, lokho besingakwenza. Sicabanga ukuthi elethu lamkhomba. Ukukhumbuza ngangise Little Rock e-Arkansas, kungahle kube khona abanye babangani bami abakahle base-Arkansas la lapha ba ngobunye busuku eRobinson Memorial Auditorium kwakukhona ompofu owayehleze emgwaqeni owaye nezinduku zokuqhugela futhi wayethengisa amapensela futhi wayephilisiwe futhi ngosuku olulandelayo wayehamba hamba ngalezi zinduku zokuqhugela zisehlombe lakhe efakaza futhi wayephezulu ukuvulando sesitezi sesithathu futhi nje wayethatha lonke iphansi lendlu phezulu lapho futhi kwakukhulu ukuba sishumayele ngenxa yomsindo futhi wayememeza futhi eqhubeka wayekade ephansi phezulu konke emigwaqeni kuyo yonke indawo yebhizinisi efakaza ehleze ekhoneni futhi wamenyezwa ezethamelini nenkosi uJesu yamsindisa futhi ngakho wathi ngifuna ukubuza umbuzo mfowethu Branham ngathi uyini mnumzane na wathi uyazi wayengumNazaretha wathi ngakuzwa ukushumayela futhi ngangicabanga ukuthi wawuyini Nazaretha wayesethi ngibone amaningi kakhulu amapentecostali ngapha kwasekuthi ke omunye wangitshela ukuthi wawuyipentecostali wayesethi ngaseke ngizwe omunye wathi wawukhonza kwimissionary baptist church wathi kuthiwani ngalokhu na ngathi konke kuqinisile ngiyipentecostal Nazaretha Baptist ngakho lokho yilokho ke niyabo sizala ngomoya kaNkulunkulu khona ke singabafo wethu nodade wethu kuKristu nalamagama washo lutho ngakivame ukulusa izinkomo naphezulu lapha nalapho engangisebenza khona eplazini lezinkomo nasenhla eColorado neHereford Association ilisa esigodini lapho emfuleni Troublesome futhi sasinothango lokushushumbisa nalapho belusi bebeka khona izinkomo zabo phezulu umqaphi uma lapho ebala lezo zinkomo lapho zidlula ngangimile lapho isikhathi esini ngiyinomlenze wami uphezulu kophondo lesihlalo sehashi ngibukela abaqaphi manje kukhona zonke izinhlobo zezimpawu olwedlula lapho lonke uphawu esigodini luyedlula umqaphu wayengazinaki izimpawu kodwa wayebhekisisa isilengiso siyicici legazi manje leso silengiso siyicici legazi sasichaza ukuthi leyo kwakufanele kube yiHereford yohlobo kungesijalo yayinge nakudla kulelo kuleso sigodi yayingenakungena ngaphandle kwesilengiso siyicicile egazi ngacabanga ngolusuku ihlezi lapho ngamemeza ngathi uyazi leyo ndlela kuyoba yiyo ekwahlulelweni akuguza ukunaka ukuthi Pauluna banalo kodwa ukuthi ngabe sinaso yini silengiso siyicicile egazi ileyo into uma ibona igazi singangena yiloko kuphela yabo nezimpawu zethu yokhohlakala kudala ngaleso sikhathi kunjalo futhi ngijabula kakhulu ngalokho kuqinisile manje uma singabona ukuthi uzikhomba kanjani yena uqobe izolo khona ke sizokwazi ukuthi ubezoba yini namuhla ngoba ubezozikhomba yena uqobe efana namuhla kulokho aye yiko izolo uqinisile lokho na khona ke angenze imisebenzi kaNkulunkulu manje ubengeqoke ubengeke abane mfundo ethize asinakho okuqoshwe phansi ngaye esikoleni futhi ubengeke abe yisikhulume ingcweti yokukhuluma ngoba sithola ukuthi ulimi lwakhe laluphansi kakhulu kakhulu kwaze kwathi abantu kazana bamuzwa ngokujabula niyabonga kho beyoba yindoda nje kodwa bekungamkhomba bekungaba inkomba ukuthi umbhalo uthi uyoba nguye futhi besiyodingeka simkhombe kanjalo futhi leyo ndlela akhonjwa ngayo ngaleyo nkathi ngoba wayengesiyo indoda emangalisayo ngokuhlobo kuthize kwengubo wayengenanhlangano ayeqhosha ngayo wayengenana nazincwadi ezimchazayo ezivela kunoma yiyiphi inhlanganyelo ethize ukuba athi ngikwenkulu kunazo zonke noma yabo wayenemisebenzi kaNkulunkulu kuphela owafakazelwa futhi kwakhulunywa ngayo ayo okwakuyo umkhomba nalokho kwakuyizincwadi zakhe ezincazayo leyo kwakungeyakhe kubani ongangilahla ngesono na lesono ngokungakholwa yabo ngumuphi kini ongangilahla na uma ngingenzanga nje khona impela engangifanele ngikwenze manje ke ngitsheleni lapho ngihlileke khona ngamanye amazwi yabo manje ileyo ndlela okuzoba ngayo namhlanje ekhonjwayo manje ake sithole khona ke ukuthi wakhonjwa kanjani ngalolo suku ngabe kwakungenhlanganyele ethize na ngabe kwakungesimo esithize semfundo na ngabe kwakungophawo oluthize lwesayensi ayenalo na noma ngabe kwakungobufakazi obubonakalayo bangokombhalo ukuthi wazifakazela yena ukuqoba ukuthi wayeyindodana kankulunkulu na silani imibhalo wathi ngokuba yibo abafakaza ngami imibhalo yilokho kufakaza ngaye ngakho yilokho kwamkhombayo kwakungumbhalo niyakukholwa lokho na yilokho kuzodingeka kumkhombe namuhla khona-ke sizokwazi noma ngabe besiqinisile noma qha noma ngabe kwakunguye wayefana uzokwenza okufanayo manje asithathe manje sifunde kujohane ongcwele futhi asikuthathe ngokuthula nje imizuzu eyishumi elandelayo noma eyishumi nanhlanu bese-ke sibona uma ezobonakala futhi afakazise ukuthi ungunkulunkulu niyabo sibone uma esaphila siyakholwa ukuthi akafile ileyo nto eyodwa ngiyisithunywa senkolo sengishumayele cishe impela kuzo zonke izizwe ezingaphansi kwamazulu kasikhombisa ngizungeza futhi ngibone zonke izinhlobo zezinkolo ngamaphambi kwezinyanga bathakathi nazo zonke izinkoloze ngiqagele ezikhona ngokwazi kwami futhi noko zonke ubhuda umuhammede amasikh amajaini noma kungaba yini bonke banomqambi nawo wonke umqambi ufile bangalimaka ithuna lakhe futhi nango elele nanko amathambe akhe kodwa ubukristu kukhona ithuna elinganalutho uyaphila nento enhle ngakho sisi uyafakazisa ukuthi uyaphila yena ulapha manje niyabo manje ileyo nto umkristu akaphumula phezu kwayo esaziyo ukuthi wonke amanye amathuna agcwele kodwa leli kunethuna elingenalutho angekho lapho kodwa uvukile futhi sizotshela abazalwane lezi zindaba ezintsha futhi ulapha nguyena izolo namuhla naphakade manje sizoqalisa ngojohane ongcwele ngenxa yokuthi sifunda kujohane ongcwele futhi yonke incwadi ebhayibhelini izomemezela umlayezo ofanayo izofanele uma ingenjalo ayikho ngokombhalo manje siyathola ukuthi ngenkathi ezalwa lapha esahlukweni sokuqala sikajohane ongcwele sizoqala esahlukweni sokuqala ngenkathi ezalwa siyakwazi ukuzalwa kwakhe nokuthi ingelosi ugabriyeli yakumemezela kanjani nomariya umama wakhe nokuthi wakhulelwa kanjani ngomoya ongcwele nokuthi kanjani eneminyaka engamashumi amathathu ubudala wabhabhathizwa kumzala wakhe ujohane noma umzala wesibili ujohane umbhabhathizi futhi masinyane wayiswa ehlane kuyolingwa izinsuku ezingamashumi amane wayeseke ebuya ngamandla kamoya ongcwele wabuyela enkonzweni yakhe futhi kumbulani wenqabela abafundi ukuba babe besashumayela noma benze noma yini baze bahambe ngamandla kamoya niyabo lindani emzini wasejerusalema nize nembathiswe amandla avela phezulu niyabo anize ukuphuma kuze kungabi yinina kodwa uNkulunkulu abantu bangabona ukuboniswa kukaJesu Kristu kini khona-ke abantu bazokholwa-ke ngoba akuyi kuba yini kuzoba nguye nabo bonke labo ayebazi ngaphambili uyobabiza bazokubona izimvu zami ziyalaza iphimbo lami manje siyakuqaphela lokho lukhona-ke masinyane ngenkathi engena enkonzweni yakhe ngizobiza abalingiswa abambalwa ngifuna nikhumbule into eyodwa kunezizwe ezintathu kuphela zabantu emhlabeni sinobuzo obuningi kodwa zintathu kuphela nalokho kusukela kuhamu ushemu nabantu bakajafete lelo kwakulijuda wezizwe nomsamariya Siyachola ke kathi umoya ongcwele unikezwa uPetru wanikwa izithuthulelo wawuvula kumaJuda ePentecoste eJerusalema kumaSamariya kanti futhi nakwabezizwe endlini kaKoneliyo izenzo zeshumi amashumi amane nasishiyagalolunye futhi kusukela ngaleyo nkathi kube sezweni kuzo zonke izizwe futhi wayenezithuthulelo ukuvulela lezi zizwe manje abezizwe babengabheke eMesiya sasingabahedeni thina ama-Anglo-Saxon sasinezagile ezimhlane yethu futhi sikhonze izithombe futhi sasingabheke eMesiya kodwa amaJuda ayebheke uMesiya namaSamariya ayebheke uMesiya ayeyiJuda nowezizwe uhafu manje siyazi ukuthi ufikela kuphela ukuzikhomba yena oqobo kulabo bambhekile futhi ingaleyo ndlela obuyoba ngayo kufikeni kwakhe kwesibili izwe aliyukwazi lutho ngayo uyofika nje athathe ibandla lakhe abe useyambile nalabo abangambhekile bayoshiywa uzwa kuphela kulabo abambhekile manje weza esizweni sakhe uqobo kumaJuda manje ake sibhekisise ukuthi wazikhomba kanjani yena uqobo into yokuqala esithelayo kwakungu-Andrea lapha noPhilip no-Andrea wayezwile ngoJesu futhi behla ngoba babekade bengabafundi bakaJohane futhi lapho behamba manje futhi babefumene imisebenzi yakhe emikhulu futhi baya ekhaya naye babuya ngokuse kulandelayo beneliseke ngokugcwele ukuthi lowo kwakungumesiya manje sithela ukuthi uAndrea uyahamba futhi ufumana umfowabo uSimoni okwathi kamuva wabiza ngoPetru manje uma nizotadisha umlando kaSimoni Petru yena noAndrea babevela ekhaya elikholwayo impela abafarisi uyise wayengelikhulu ikholwa lokuqina futhi wayetshela indodana yakhe manje madodana kuyofika sonke besibheke kusukela phansi eminyakeni uMesiya ozayo selokhu kwaba yiso impela esithembiso ensimini yase-Edeni kodwa manje engakafiki kuzoba nokuncanyana impela kudideka ngoba uSathane uzotshinga konke okumbumbulu angakutshinga niyabo ukuvimba into yangempela ukwenza njalo lokho kodwa kumbulani lapho nibona khona idola mbumbulu uzofanele kube nedola langempela ndawo elenziwa kulo uma nibona umuntu edlala ingxenye yomzenzisi kumbulani nje kunento yangoqobo ndawo azifanisa nayo ngakho akungabazeki ukuthi lokho bekungenzeka kodwa wathi manje madodana nakho enikukhumbulayo sifanele sikholwe umlayezo weBhayibheli noMose inceku yethu inceku kaNkulunkulu owasinika imiyalelo yethu nemithetho yethu wathi iNkosi uNkulunkulu wethu iyovusa umprofethi phakathi kwethu njengaye futhi manje nxa uMesiya efika iBhayibheli lithi uyaba ngumprofethi futhi niyazi ukuthi siyatshela ukuthi semukele umprofethi kuphela emva kokuba ekhonjwe nguNkulunkulu ukuba ngumprofethi futhi nonke bafundi beBhayibheli niyazi ukuthi izwi lenkosi leza kubaprofethi lowo kuphela izwi leza kubaprofethi kuphela ngendlela kuphela lomuntu oyokhonjwa ngayo base bekade beneminyaka engamakhulu amane uMalaki wayekade engumprofethi wokugcina futhi manje wathi lo Mesiya nxa efika kungaba noMesiya bamanga abavukayo kungaba nazo zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo kodwa nxa efika uNkulunkulu uyomkhomba uyoba ngumprofethi iBhayibheli lithi uyoba ngumprofethi iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofethi mina iNkosi ngiyakuzazisa kuye ngikhulume kuye ngemibono nokunye futhi uma kushoyo kufezeka khona ke mzweni kodwa uma kungafezeki khona ke ningamuzwa lokho nje kuqotho nje njenge lokho kusile uma kushoyo kuqinisile kuzofanele kuqinise ngaso sonke isikhathi ngeke nje wakuqagela kuzofanele kube ngokuqinisile uma kuqinisile uzofanele kube ngunkulunkulu futhi uma kungaqinisile khona-ke akusuye unkulunkulu ngakho nje lokho futhi ngakho babazi ukuthi bakukholwe lokho onke amajuda ayekwazi lokho amajuda angeqiniso kodwa ngalelo suku ibandla laze lithole into enjengoba linjalo namhlanje uhlobo oluthambile noluchezukele ezivumiweni kholo futhi lachezukela ezingeni nokuxakeka kwe nokugeza amabhodwe na njengoba ujesu athi nithathe amasiko eni nasenenza ize imiyalelo kankulunkulu kini ngesiko labo yilokho ababekwenzile inqwaba njengamanje ukuphindaphinda kwesikhathi manje qaphelani lokhu manje ngenkathi u-andreya esenelisekile ukuthi lowo kwakungumesiya ibhayibheli alibhali nje phansi ukuthi wenzani kodwa wahamba futhi walanda upetru noma igama lakhe kwakusengusimoni ngaleyo nkathi wayesethi simoni ngifuna uze futhi uze le ndoda umprofethi ezantsi ejordane wathi le ndoda iyofika nomprofethi washo ukuthi wabona umoya kankulunkulu unjengejuba wehlela kuyo futhi wazi ukuthi lena kwakuyindodana kankulunkulu ngifuna uze uyilalele kunokukhanya isibonakaliso esiyilandelayo ngakho sengathi ngiyambona usimoni wayemancikancika kancane ngokuzwa kodwa ekugcineni ngenkathi enyukele ebukhoneni bukajesu manje kucabangeni manje sizothole izincwadi ezichazayo inkomba ayeyiyo futhi ngenkathi ngisalokhu ngikujohane ongcwele isahluko sokuqala futhi ngenkathi ujesu ebona usimoni eza kuye wathi bheka umisrayeli wakhuluma futhi wamazi wathi igama lakho ungusimoni indodana kajonasi lokho kwakhipha isitashi kuyo wazi kanjani ukuthi igama lakhe wayengusimoni na futhi wamazi kanjani lowo baba omdala omesabayo unkulunkulu phambi kwakhe owayemfundise indlela na wazi ukuthi lowo ufanele ukuba ngumesiya kwakungumprofethi futhi masinye wawela ezinyaweni zakhe ngaphandle kwemfundo ngaphandle kwanoma yisiphi sehlakalo emva kwayo futhi wayezahlukanisele kakhulu ujesu kristu waze wamnika izihluthulelo kuwo umbuso futhi wamenza inhloko yebandla ejerusalema ngokuba kwathi nje kungathi lokho ujesu wazikhomba yena uqobo ngokuba athi igama lakho ngusimoni futhi indodana kajonasi owayenguyise lokho kwenza ujesu ngokuphelele abe yiloo mprofethi upetru wakukholwa manje sithola ukuthi kwakukhona oyedwa owayemi lapho gama lingunathaniyeli futhi ufilipi ngikholwa ukuthi kwakunguye ufilipi wayeme eceleni futhi wakubona lokhu ngakho wayengumisrayeli wokuqina futhi wayazi lapho kwakukhona khona umfowabo ababetadishe naye ndawonye manje uma uke wabasejerusalema futhi wabona lapho ujesu ayeshumayela khona nokuthi ufilipi wayefanele aye kude kanjani uhambo losuku ukuze ungeza izintaba ukuya lapho umngane wakhe unathaniyeli wayekhona owayeyizitshudeni zebhayibheli ngakho uyasuka masinyane emva kokuba esekufumene okwakuyiqiniso wayekubonile kusebenza waneliseka lowo kwakungumesiya o ukuba kuphela besingaba naleyo ntshisekelo ukuba kuphela besingathola leyo nto ethize efanayo phakathi kwethu uma sazi ukuthi sifumene lelo pharele wasuka wazungeza intaba akungabazeki wafumana unathaniyeli uza ekhaya lakhe futhi mhlawumbe wangongotha emnyango nomkakhe wathi uphandle esivinini mhlawumbe wayetshale iminqumo futhi waphumela esivinini futhi engumnumzane ohloniphekile ongumkristu akamkhathazange esakhuleka wayeguqwe ngamadolo esekhuleka mhlawumbe wayekhuleka kanje nkosi nkulunkulu jehova bengiyaguga futhi bengibheke futhi ngilangazelele ukubona uMesiya bangimbone ngingakahambi futhi wathi nje angathi amen futhi wasukuma khona-ke kwama uNathaniel manje qaphelani uMesiya inqwaba eningi yokuqhubeka wayenokuthunywa into yakhonga ukuthi namhlanje sinokuningi kakhulu kwedlula nokwenza ezinye izinto futhi asingene emgomeni ngabe ungunkulunkulu noma akasuye unkulunkulu na ngabe nguyena izolo namuhle naphakade noma akafani na ngabe uzaloke engujesu na ngabe uvukile kwabafileyo na ngabe uvukile na uma engavukile khona-ke kukhohlweni uma evukile asiqalise intshisekelo yethu asigcwaliswe ngomoya wakhe sithole ukukhuleka futhi siqale umhlangano yenzalo kuthize qaphelani waqonda ngqo ephuzwini woze ubone ukuthi ubani esimfumene ujesu wasenazarethi indodana kajosefa manje sengathi ngiyayibona yona impela le ndoda yebandla lomthetho ithuntuthe ingubo yayo yayo ngokuguqa ngamadolo othulini yathi linda umzuzu lapha Filipi ngikwaze uyindoda enomqolo kodwa mhlawumbe uchezukele kuvumeleleni amadlingozi uyazi manje lapha sidadisha umbhalo ndawonye futhi siyazi ukuthi ubungathini ujesu wasenazaretha na manje uqonde kungitshela ukuthi unkulunkulu usemandla ubengaye esikejaneni esiyihlazo kangaka njengalezi ezansi lapha enazaretha esibi kude le kune-tucson futhi wehlele lapho futhi noma ijeffersonville lapho engivela khona ezansi le lapho kulela dolobha elidelelekile bese ucosha into ethize ezansi lapho na ngani uyazi umphristi omkhulu ukholwa ukuthi uyokwehlisa imihubhe ivele ezulwini yehlele ngqo egcekeni uyazi futhi sifundiswe lokho kodwa niyazi akafiki njalo ngendlela esicabanga ukuthi ufika ngayo niyabo ufika ngokuthobeka kakhulu abantu ukulungise konke ngendlela abamfuna afike ngayo futhi sihamba phezu kokuzehlisa futhi yilapho othola khona unkulunkulu ososayensi namhlanje bangathumela umuntu emkhathini emkhondweni futhi bahambe phezu kwedlebe lotshani angazi lutho ngalo ufanele uzithobe ukuze wazi unkulunkulu ufanele uyeke imibono yakho uqobo futhi nje uvule inhliziyo yakho nokuphila kuye khona-ke uzozenza aziwe awu sengiyamuza ethi kukhona ukuhle kungavela enazaretha na kukhona kungavela kulabo abagingqiki abangcwele noma ngabe ufune kukubiza ngokuthini uma kukhona noma yini ezokwenziwa ibingenziwa ehleleni lami kwelami niyabo yilapho ebingafika khona niyabo kukhona ukuhle kungavela esigejaneni esinjengaleso na manje ngicabanga ukuthi uFilipi umnike eze impendulo edlula zonke noma yimuphi umuntu abengayinikeza wathi woza ubone ungahlali ekhaya futhi ukugxeke woza uzitholele wena uqobo uyabo uyabo woza futhi ubone woza nebhayibheli lakho bese kuhlola ubone ukuthi kuqinisile yini yilokho wonke umuntu afanele akwenze niyabo woza ubone ake sibhobokele engxoxweni yabo lapho behamba ngasezingwini zegalile beza nelo sengathi ngiyabona ngimuza esho lokhu uyamkhumbula lowo mdala uyazi sixoxe ngebhayibheli sindawo sihlale ndawonye ezindaweni zasezulwini lapho sibuka ebhayibhelini futhi siyakwazi lokho ngolunye usuku manje Nathaniel ngifuna kukubuza kuthize uyoba yini uMesiya nxa efika na siyokwazi kanjani ukuthi ungumesiya na ngani uNathaniel izithudeni esihle zebhayibheli wathi ngani uyoba ngumprofethi impela ibhayibheli lathi uyoba ngumprofethi kulungile khona-ke siyomazi uyamazi lowo mdobo omdala ongazi lutho ezansi lapho wathenga leyo nhlanzi kuyo ngalolo suku futhi wayengenayo imfundo enele kuseyinerisidi na ya ngiyamkhumbula uSimon ya indodana kajanwasi ngenkathi umfowabo ehamba futhi wamlanda futhi wamenyusela lapho aye khona wama futhi wambuka ngqo ebusweni wasethi igama lakho ungusimoni futhi indodana kaJona yazi kungenimangaze Nathaniyeli kodwa abenga kusho igama lakho nguNathaniyeli uma ufika lapho yabo ngifanele ngibone yazi ukubona ngokukhona ngisho nasemizana ngakho sifike sithole ukuthi lapho baqhubeka ebhoqeni futhi wathi nje uNathaniyeli angafika ebukhoneni bukaJesu Kristu wenzani na kwenzekani ngenkathi esefika lapho kwakukhona uJesu na wathi bheka umIsrayeli ungekho nkohlise kuye awu lokho ngempela kwayibohlisa indoda yayisithi rabi kungukuthi mfundisi uze wangazi nini na angikaze ngikubone empilweni yami ngakhe amamayela ayishumi nanhlanu ngale kwentaba lapha futhi angikaze ngizwe ngisho nangawe kuze kwaba yizolo ntambama futhi naku ngiza ngapha futhi ungitshela ukuthi ngingumIsrayeli awu wena uthi kwakungenxa yendlela ayigqoke ngayo oqhabo bonke abasempumalanga babegqoka kanjalo futhi shiya injebe umIsrayeli ukungekho nkoshise kuye manje nithini ngalokho na wathi rabi uke waze wangibona nini na wathi izolo uphansi komuthi ungakabizwa nguFilipi ngakubona uJesu Kristu uyelezelo namuhle laphakade niyabo wathi nina umpristi wakhe angahle kuba wayekade emi lapho ngahle ukuba kwakukade kukhona inqwaba yabagxeki bemi lapho okungukuthi babekhona kodwa wagijima unyukela kuye wayesethi rabi uyindodana kankulunkulu uyinkosi ka-Israyeli igama lakhe alicimeki kulobu busuku lilotshwe encwadini yokuphila yewundlu ukhona labo babemi eduzane kusobala abangakukholwanga lokho impela bathi lo muntu kumbhule ngubhelizebhule nojesu waphenduka ngani babefanele baphendule inhlangano yabo yebandla ngento ethize imisebenzi yayenziwe wawulapho ngakho wathi lo muntu ngubhelizebhule umbhule ofunda ingqondo noma into ethize uJesu wathi kubo nikhuluma lokho nimelana nendodana yomuntu niyothethelela khona kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza futhi uma nikhuluma ukwenza into efanayo futhi uma nikhuluma izwe limelene nalowo anisoze nathethelela lona kuleli lizwe noma ezweni elizayo akuthethelelwa neze manje leso kwakuyisizukulwane esikuso manje manje sinesizukulwane sokuqala sikhonjwa singadonsa esinye futhi kodwa asihambe manje ngoba sizodingeka siqale umugqa omkhuleko kwakunamajuda ibandla lomthetho ngempela umkristu ngempela amakholwa abizwe nguNkulunkulu ayakuqonda lokho khona manje manje ke ngolunye isuku wayehlela eJericho kodwa wayeswelekile ukuba ahambe ngaseSamaria niyamangala ukuthi kungani na babebheka uMesiya kodwa thina bezizwe sasingambhekile kodwa manje sibheke uMesiya niyabo sibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili njengoba babe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili niyabo kodwa sibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili simbhekile sizwile ngaye kodwa manje simbheke ukuba afike okwesibili futhi manje siyaqaphela ukuthi wayeswelekile kwenyukele eSamaria lelo liphezulu entabeni futhi ngenkathi enyukele eSamaria kufanele ukuthi kwakukade kulapha emini ngakho wathi uma abafundi bakhe emzini ukuyothenga ukudla komphako emzini kwaphuma kuwo isifazane omncane manje uma nifuna ukuba bengine sikhathi bengingakuhlaziya lokho futhi ngitshele ukuthi wafikelani ngalezo sikhathi sosuku bonke besifazane abaziphethe kahle kufanele bahlangane abaziphethe kabi nabaziphethe kahle abahlangani ndawonye bangebanjwe emphakathini isikhathi esifanayo ngisho nakulolu suku manje wayephawuliwe owesifazane negama elibi neyazi ukuthi ngikhuluma ngani isifebe manje sithola ukuthi wenyukela lapho cishe ngeleshumi nanye nqo emini ukuthola ukukhamanzi futhi ake sicabange wayengowesifazane okhangayo ngempela futhi wayenevasi yakhe yamanzi ehlombe lakhe futhi kuthi ukuqubuka ngibabonile bethola imbiza yabo eyodwa ekhanda labo neyodwa enqulwini ingayinge futhi bahambe bacoca njengoba kungenza besifazane futhi kungachitheki ngisho neconsi lawo futhi bona ukubhalansa kuJepo angazi ukuthi bakwenza kanjani kodwa lapha behambisana futhi wayenalokhu inezibambo ezimbili kuyo. Bese-ke beya emthonjeni kunesigwedlo futhi uyayehlisa bese ukha amanzi bese-ke ubuye uwadonse wenyuse. Nalona kwakungumthombo kaJakobe lapho uJesu ngaphandle nje komuzi kwakungumthombo mphakathi nalapho uJakobe ayembe khona umthombo futhi waphuzisa izilwane zakhe lapho futhi ngakho wayephuze kuwo qobo lwakhe. Futhi ngakho sithola lona wesifazane enyuka kuzokha amanzi akhe futhi waqala ukwehlisa imbiza. Ake sicabange ukuthi wayecabanga ngobusuku ngaphambili futhi wadedela waqala ukwehlisa isigwedlo lapho ehuka amahuku phezu kwezingalo zevasi ukuyehlisa kukha amanzi futhi weza indoda ithi ngiphuzise nomthombo lapho uma wake waba lapho kuyizwe lonke elincane libonakalayo sikhathi sini into enjengalena lapha kulo busuku futhi kunemivini omila phezu kodonga futhi ngakho leli Juda lalihlezi ngale leyema odongeni futhi wabuka laphaya wayesebone leli Juda lihlezi lapho leyema odongeni wasethi akusilo isiko kini maJuda kucela umSamariya noma yini asidlelani omunye nomunye ngamanye amazwi kwakunokwehlukana futhi asinakudlelana omunye nomunye futhi wena uyindoda futhi ucela mina wesifazane ngumSamariya ukuba ngikuphuzise futhi wayeyijude letshwelekile wayengagqokile ngokwehlukile wayengumuntu. Ngicabanga ukuthi basho kuJohane ongcwele isithupha wayethi agabe neminyaka engamashumi amathathu nambili kuphela ubudala kodwa wayebuke ega wayethi agabe namashumi amahlanu ngoba bathi ngumuntu ongakeve iminyakeni ngamashumi amahlanu budala futhi nokho uthi ubone uAbrahama wathi engakabibikho uAbrahama ngikhona ungakwenzi ungezi lapho kuzokukha ngani wathi umthombo ujulile futhi uzokwenza ngani na ungakha kanjani na wathi amanzi engiwanikezayo angamanzi emphefumulweni nengcoxo yaqhubeka. Manje nizofanele nithathe izwi lami ngalokhu wayexhumana nomoya wakhe yebo. Manje wayekwesifazane owesifazane oyedwa ephuma eSamariya wayesethi obaba bethu baphuza kulo mthombo futhi wena uthi unamanzi amakhulu kunalawa na wayesethi futhi wena uthi ukhulekwe eJerusalema nobaba bethu bakhuleka kule ntaba nokunye nokunye inxoxo yayilokhu iqhubeka. Emva kwesikhashana ngenkathi wathola ukuthi nje inkathazo yakhe yeyini bangako waziyo ukuthi inkathazo yakhe yeyini na impela wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha wathi angina ndoda manje kubulani wenzani na ezikhomba yena uqobo kumaSamariya manje ukwenze kanjalo-ke kumaJuda. Manje bhekisisani ukuthi lo msamariya uzothini wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha ngani wathi angina ndoda wathi ukhulume iqiniso uthi awule ndoda ngenxa yokuthi ube nesihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiye yakho futhi usho iqiniso. Manje bhekisisani lowo wesifazane ongumSamariya ukuphendula kwakhe kulokho wayazi kakhulu ngoNkulunkulu kunohafu wabantu base-United States niyabo impela niyabo kubalwa kanye nabefundisi ngesike sikhathi ya niyabo bukani labo baphristi bemilapho ngenkathi bebone lokho kwenziwa bathi lo muntu ungumbhuli ungubhelizabhuli bezama kulinganisa enye indlela ayenzayo icebo lokuphamba elithize aya elithize ngokukhohliza niyabo kodwa lona isifazane omncane wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Bekisisani siyazi ukuthi kunomesiya ozayo othiwa nguKristu futhi nxa efika iloko ayokwenza. Amen. Wathi nginguye okhuluma kuwe lokho kokwenele. wazi ukuthi lowo kwakunguye ndikuzizani ukuthi wenzani waphuthuma emzini futhi watshela amadoda omuzi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile lolu kungebe silo yini uPawulu wake umpela uMesiya na kunini lapho esake saba nakho selokhu kwaba yisikhathi na nangumesiya wangempela wazimbandakanya kanjalo-ke yena uqobo namajuda wazimbandakanya kanjalo-ke namasamariya manje lokho kwakungukuphela kwesikhathi sawo manje abezizwe ube neminyaka izinkulungwane ezimbili yokufundisa njengoba babe nezinkulungwane zeminyaka yokufundisa kodwa uma abezizwe bengatholi into efanayo abanayo khona-ke ubheka ubuso bomuntu ngakho besingamazi kanjani namhlanje na ngenkathi ema nathi futhi ekithi futhi wasebenza ngathi futhi wafakazisa ukuthi lo moya esiwubiza ngombhaphathizo kamoya ongcwele ngujesu kristu ekuzenzeni umuntu qobo lwakhe esimweni sikamoya esidalweni esingumuntu enza into efanayo wathi ngujohane ongcwele isahluko saseshumnane ivesi leshumnambili okholwayo hhayi ozenzisayo kodwa okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza lokho kuqinisile na wathi kujohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wedlula echibini lasebethesda ngisalokhu leso yisahluko sesine sikajohane ongcwele manje sengisesehlokweni sesihlanu isahluko sesihlanu sikajohane ongcwele wedlula echibini lasebethesda lapho kwakulele izixuku ezinkulu kuthathe izinkulungwane ezimbili ukwenza izixuku esisodwa ngakho kunezixuku zabantu kulesi sibhedlela esikhulu sokomoya sengathi kwakuyizo zilele esangweni lezimvu zilindele kunyakaza kwamanzi unkulunkulu njalo ubenendlela yokuphilisa ngokukankulunkulu kwamakholwa nebo nengelosi yehla futhi yazi amazamisa amanzi noma yimuphi kini uyazi ukuthi yini amanzi azanyazanyisiwe nebo ngumsinga uza nganhlange nomoya uphedla ujikela komunye ngamanzi azanyazanyiswayo futhi kwakuyileyo ngelosi ize emanzini ihambiwa iyaluzisa nesinyathelo sokuqala esisodwa phakathi ngokukholwa sasisusa amandla ephuma emanzini futhi baphiliswe ujesu wedlula leli qembu labantu lapho futhi wayazi lapho indoda ethize yayilele khona eyayinobuthakathaka iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili mhlawumbe yayinenkathazo yendlala engasesinyeni noma into ethize yayingezukumbulala yayilibazisa yayinayo iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili futhi waya kuyo wayesethi uyathanda ukusinda na akakusho ngani esishosheni abaxhuqayo izimpumputhe noma abahluphekile na babe phakathi lapho nezingane ezazinamakhanda anamanzi ibhayibheli lathi babe yizishosho izimpumputhe abaxhuqayo le ndoda yayikwazi ukuhamba yathi uma ngehla omunye uhamba phambi kwami kodwa akhumbulani wayazi ukuthi le ndoda yayikade ilapho niyakuthola na wayesethi jabatha ohlakani wakho uhambe uye endlini yakho akukho mbuzo ngaloko waqhubeka ngokuba wayazi ukuthi yayizokwenza bayithola ithwele uhlakani lwayo ngosuku lwesabatha yabizela phakathi bekungaba yinto efanayo kulobu busuku uma indoda kulobu busuku unkulunkulu akubusisa mfowethu ukuba umemukele uma indoda kulobu busuku ibiphilisiwe futhi yakwazi ukukufakazisa ukuthi iphilisiwe yazi phakathi kwayo uqobo ukuthi iphilisiwe inenkathazo yendlala engasesinyeni nicabanga ukuthi bekungenzekani kusasa na umuntu othize ubengabe ethi ngiyamazi umuntu othize uhlale ekhoneni ngiyazi lapho kunomuntu okhubazekile ngiyazi lapho kunalokhu noma lokho okukhona hamba ubaphilize niyabo lo udevil ofanayo ujesu wabuzwa lalelani ukuthi wathini kujohane ongcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye ngiqinisile ngithi kini nokuthi iqinisile kuchaza ukuthi ngokoqobo ngithi kini indodana ingeze lutho ngokwayo kodwa lokho ebone uyise ekwenza lokho nendodana iyakwenza kanjalo niyabo akazange enze lutho aze kuqala abone uyise emkhombisa lokho embonweni lokho kwamenza unkulunkulu umprofethi futhi namhlanje usengofanayo uNkulunkulu umprofethi ofanayo uMoya ongcwele ofanayo ohlala phakathi kwabantu simemukele ngesimo sombhaphathizo simemukele ekukhulekeleni omunye ngamunye simbonile khuluma ngezinye izilimi simbonile kumusha simbone enza lezi zibonakalisa ezinkulu zosuku futhi manje siqhubekela kwenye into ethize sibe nanqaba yokuzifanisa nabanye sibe nanqaba yelezi zinto kodwa lokho akukususi eqinisweni lebhayibheli usalokho enguye izolo namuhla naphakade usalokho enguye uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu uphila kuze kube phakade wathi kuze izikhashane izwe lokho ukuma kweze inqubo yeze iqembe lejwayelekile lehlelo ngeke lisangibone nokho niyakungibone nina ngokuba nongi yisabizwana somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleli kwezwe kuze kube sekupheleli ilseni Mina uqobo lwami ngiyakuba kini ngisebenze imisebenzi yami efanayo engayenze kusukela le kuye kupheleliseni isikhathi sokuphela onguyena izolo namuhla naphakade uNkulunkulu asisize ukuba sikukholwe manje benginganibuza umbuzo ukuba ubezoqhamuka lapha phakathi kwethu kulo busuku manje ngifuna nazi lokho ukuthi ayika into ethiwa ngumphilisi ngokukaNkulunkulu kanjalo futhi akekho umsindisi wobuNkulunkulu emhlabeni namhlanje ulapha ngesimo sikaMoya ongcwele futhi ulapha kuphela ukuqinisa asevele ekwethembisile ulapha enze izwi lakhe libonakaliswe ngenkathi efika kokuqala wafakazisa ukuthi wayengumesiya ngalokho ayekwenza wafakazisa ukuthi kwakungumesiya manje wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nasemihleni kaLodi ngemihla kaNowa kwafika amanzi ngemihla kaLodi kwafika umlilo sibhekene manje na umlilo bekusazani ukuthi wazifakazisa kanjani yena uQobo wehla kwakukhona uLodi ezansi eSodoma ilunga lebandla elisivili elihlubuke uhafu futhi kwakukhona izingelewa zezintathu eziyazivela ezulwini futhi zafika kuqala ku-Abrahama owayemele iqembe elibizelwe ngaphandle kwalelo Sodoma eselivele libizelwe ngaphandle Nezingelo zezimbili zehlela Sodoma futhi zashumayela azizange zenze izimangaliso eziningi kangako uBilly Graham wasimanje kodwa wazikhomba yena uQobo eyinceku kaNkulunkulu futhi masinyane emva kokuphuma kukaLodi abasivivi bashiya umuzi khona ke umlilo wabhubhisa indawo kodwa uyaqabelani ukuthi hloboluni lwaleyo eyasala noAbrahama na Qabelani, manje u-Abrahama wayeneminyaka eyikhulu kudala noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye iminyaka engamashumi amabili nanhlanu babe sikholiwe leso sithembiso sendodana ezayo bebambelele kuzo ufika lapho-ke kulabo okholwayo bebambelele kuleso sithembiso futhi bhekisesani ezimbili zehle le eyasala no-Abrahama yazikhomba yona uQobo yayihlezi ifulethele ithende futhi ikhumbulani wayekade engu-Abrahama kwaze kwaba usuku nje noma izimbili ngaphambi kwalokho noSara kade engu-SARAYI manje usengu-SARA futhi yena ungu-ABRAHAMA Abrahama futhi mqabheleni wambiza hhayi igama lakhe lokuqala igama lakhe aphiwe lona usuku noma izimbili ngaphambili Abrahama uphi umkakho uSara na SARA inkosazana yenkosi wathi usethendeni emva kwakho manje yayifulathele ithende yayisithi Abrahama mina ngizokuvakashela ngokwesithembiso eyamenzela sona niyabona ukuthi yayingubani na yayisithi noSara umkakho uzoba nelengane noSara ethendeni emva kwayo ibhayibheli likhomba lithi wayesemuva kwayo ethendeni wahlekela ngaphakathi kuye nengelosi yathi uhlekeleni uSara na niyabo uhlekeleni uSara na yazi ayekwenza ethendeni ngemuva niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na futhi ke ngathi uAbrahama ephuma wayiholela ngaphandle yahamba ngendlela yayo. UAbrahama wathi wakhuluma kuNkulunkulu uElohim, ini na uElohim onele konke. Wakuyisayini yani na? Wathini uJesu na? Njengoba kwenzeka emihleni kaLodi, kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu. Omunye umuntu wathi kimi, Mfowethu Branham, awukholwa ukuthi lokho kwakunguNkulunkulu. Yakholwa na? IBhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu futhi yilokho kuphela engikwaziyo. Wathi kwakunguNkulunkulu. Kwakuyisibonakaliso sani na? Ukuthi uNkulunkulu ngezinsuku zokugcina ngaphambi kokuba izwe libhujiswe uyabonakala eqenjini elibize ngaphandle uNkulunkulu ezikhomba yena oqoba enyameni yomuntu phakathi kwabantu bakhe. Nango nguyelezelo namuhle laphakade. Manje akusiyo umbuzo ukuthi ngabe uzoliphilisa noma cha, ngumbuzo ukuthi uyaphila noma cha. Uma iphile uyazigcina isithembiso sakhe. Uma kungenjalo indaba eyinganekwane nje esiyifunde ndawo ndawo futhi lokho kuphela kukukho. Ngikholwa ukuthi uyaphila kulobu busuku phakathi kwethu. Niyakukholwa lokho na? Nginewashi likhulu, angiboni iwashi lami lephukile futhi angazi ukuthi isikhathi sini. Ngakho omunye akangitshele ukuthi isikhathi sini. Ishumi nanhlanu kushayela ishumi ngi-5 sengile ithingo ngemizuzu engamashumi amane nanhlanu. Manje bengingaqondile ukwenza lokho. Ngiyaxolisa, ngiyithetheleleni. Azikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje. Ngibuza umbuzo. Imibhalo amaviki kusukela manje besingabe sihlezi kuleyo ndaba efanayo. Yinkomba ukuthi uJesu lapha banumzane, sithanda ukubona uJesu futhi nguyena izolo namuhla naphakade. Uma beningambona ehamba phakathi kwethu kulobu busuku futhi enza izinto ezifanayo nje khona lapha azenza ngenkathi ehamba engena eGalile, ubungamkholwa na? Uma ubungamkholwa, phakamisa isandla sakho uthi bengingakholwa uma nje bengingambona enza into efanayo ayenza lapho. Baba wethu wasezulwini, iqembu labantu elithandeka ngempela banokuvuma kakhulu futhi ngingi siyejabula kakhulu abefundisi Nkosi ukubona abantu abavumayo evangelini. Kuchaza ukuthi sikhona isibonakaliso ukuzwakala kokuvunguza komoya emoyeni. Kungahle kube yinto esiyikhulekele lapha eThixoni ukubona imvuselelo enkulu. Silapha ukuzikhomba thina uqobo njengezinceku zakho, njengofakazi oqinisile weBhayibheli. Futhi siyazi ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Futhi siyazi leli Bhayibheli lizwakalisa imicabango kaNkulunkulu kubantu bakhe, futhi izwi lingumcabango ozwakalisiwe. Ozi kwangathi kuzindla kusenhliziyweni yami ukuthi uye izolo namuhle naphakade. Kwangathi umoya ngcwele ungasiza kulobu busuku ukuzwakalisa lelo zwi ukuthi kuzoba amazwi aphilayo phakathi kwethu ngo ukuthi sizobona ukuthi uJesu uyaphila. Ngokwenza njalo Nkosi, ngikholwa ukuthi izethameli zabantu zizomemukela. Labo abangasindisiwe bazofuna lowo msindiso isimangaliso. Ukwazi ukuthi emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili nasi isithembiso sakhe ephila impela nje kulobu busuku njengoba kwakuyihora akwenza ngalo. Nabagulayo bazophiliswa, abangcwele bazobusiswa. Siyezwa ukuthi imvuselelo esiyikhuleke elayo izoba sendleleni Nkosi. Lokhu kungangokuba noma yimuphi umuntu engafinyelela khona, ngokusho nje lokho kushilo. Manje sifuna uze Jesu othandekayo futhi uzwakalise kithi kulobusuku bukhona bakho, ukuze sonke sazi ukuthi ulapha. Futhi kuzoxhuxumisa izinhliziyo zethu Nkosi, kwazi njengoba sehla komgwaqo kuzosenza sonke sicabange ngesikhathi esilandelayo siqala ukwenza noma yini noma sicabanga izinto ezingalungile siyazi ukuthi usibhekile siyazi ukuthi ulapha siyazi ukuthi akunakwenzeka nhlobo Nkosi ukuba lokhu kwenzeke ngaphandle kwakho ngakho sikhulekela ukuthi uzokupha kulobu busuku egameni lika Jesu amen Manje sinikela ngamakhadi omkhuleko nsuku zonke futhi manje singeke sabathatha bonke ngesikhathi sisodwa futhi sithe ukuba late kancane ngikholwa ukuthi sifanele sivale lokhu ngeleshumi nqo futhi nje sizobiza amakhadi ambalo omkhuleko futhi sikhulekela abanye abantu abagulayo futhi mhlawumbe umoya ongcwele uzopha into ethize phakathi kwethu ngifuna wonke umuntu ukuba hlala thule ngokuphelele gcinani ukuthula kwe Nuni thule nje tu bambani ndawo yenu bese kuthi ke khumbulani khulekani manje asibone siqala nomapi nje uBhili undawo lapha uma nje ngingabona lapho khona unikezela ngamakhadi omkhuleko angazi ukuthi unikezani Oh usemuva ethunzini emuva lapho ini uA kusukela kokuqala kuya kowekhulu kulungile akusukume abayisishiya kalombili noma abayishumi A wokuqala ubani nekhadi uA wokuqala uma ungena kusukuma ngani sizokuthwala sizobona ukuthi uA wokuqala asibone kapi ungcone uze ngapha ngiqhekele noma ngapha kulungile uA wokuqala ungaya ngapha ngone nekazi abanye wesibili ubani wesibili wesibili ngiyazi ukuthi abantu base Spain lapha wesibili ungasiphakamisa isandla sakho ukuze sikwazi ukubona ukuthi ikuphi wesibili mnumzane ohlonipekile emuva lapho ungeza lapha mnumzane wesithathu wesithathu ophethe ikhadi lomkhuleko lesithathu ungasiphakamisa isandla sakho ninekazi ungeza ngapha ngone nekazi uma uthanda wesithathu lesine ubani nekadi lomkhuleko sine ungasiphakamisa isandla sakho lapho lo mnumzane ohloniphekile lapha khona lapho kulungile
number 5 all right
lesihlanu kulungile phezulu ngapha lesithupa ubani nekhadi lomkhuleko lesithupa lesithupa
somebody say it in spanish
omunye gacho ngespanish ini says ikhadi lomkhuleko lesithupa Ngiyethemba niyabo buka ikhadi lomkhuleko likamakhelwane wakho kungahle kuba ngumuntu esithulu abakuzwa uyabo bazolahlekela ithuba lawo sifuna wonke umuntu ukuba khulekelwe ngakho manje uma noma ubani ubambe ikhadi lakho lomkhuleko kulungile lesithupha bangahle kunabanye bahambile lapha emizuzwana nene edlule ngakho kungahle kube ngokuthi ngishumayele isikhathi eside kakhulu noma ngakhuluma isikhathi eside kakhulu njalo noma angizange ngishumayele kodwa bangahle ahle kuba bakhandlekile lesithupha lesikhombisa lesikhombisa ungaziphakamisa isandla sakho lesikhombisa lesishiya kalombili lesishiya kalolunye nakho ke kuhle lesishiya kalolunye lesishiya kalolunye lesishiya kalolunye ikhadi lomkhuleko lesishiya kalolunye ngabe ngumfana omncane na unekhadi lomkhuleko lesishiya kalolunye emfanyana na lesishiya kalombili kulungile lokho kuhle lesishiya kalombili lesishiya kalolunye manje uma nithola amakhadi omkhuleko bukani ningani wathathi nje niyabo futhi ningenyuki ngoba niroba omunye waleyo ndawo niyabo futhi wena ufanele uze futhi uthathe ikhadi lomkhuleko okungelakho yabo omunye eze futhi yathathe lilodwa alinike omunye futhi bayasukuma bese ke bephuma bese kuthi ke niyabo omunye alahlekelwe yilo ndawo lapho omunye bekufanele angene khona kulungile unowesithupha nowesishiyagalolunye ophandle Ubani ungakusho ngeSpanish kuzwakale impela na kulungile noma ngabe lelo bekuyilipi kulungile lokho kuhle kulungile uma lelo khadi lomkhuleko lilapha kulungile ngabe lelo nenekazi linalo lelo lesithupa noma lesishiya kalolunye na wena lesithupa na kuhle kulungile lesishiya kalolunye manje ubani nekhadi lomkhuleko lesishiya kalolunye na bahambile kulungile kulungile asiqale lapha khona ke kulungile qalani umugqa omkhuleko futhi niqale manje bese kuthi ke siyaphuthunywa kancanyana ngakho ningashaywa uvalo manje sizophuma cishe kweyishumi imizuzu eyishumi nanhlanu kodwa ngifuna kunibuza ukuthize Iloko ke bazalwane manje ngifisa sengathi beningakwenza indawana encanyana nje lapho uma ngokwenza ningathanda Ngiyabonga umfowethu yeza nje wangitshela asidingi ukuba siphume ngeleshumi ngakho lokho kuhle awu asifuni ukukhandla abantu nanzi into ngokubona kwami manje bangaki khona lapho ongenawo amakhadi omkhuleko futhi nokho uyagula na phakamisa isandla sakho ongenawo amakhadi omkhuleko oh kundawo zonke nje awudingi ukuba ube nekhadi lomkhuleko ufanele ube nokukhona niyabo ikhadi lomkhuleko liyinto nje oliphatha ngesandla sakho niyabo ikhadi nje elinenombolo kulo yiloko kuphela kukhona ikhadi elinenombolo yokuqala yesi bili yesithathu kumbe noma ngabe yipi futhi ngezinye izikhathi usuku nosuku sikhipha amakhadi amasha ngoba kunabantu abangenayo bese ke siqala endaweni eyodwa nenye impela bangaki owake waba komunye imihlangano ngaphambili na asibone isandla sakho oh bengicabanga ukuthi bengiphambi kwezethameli ezizihambi bese ke ngikhuluma ngento ethize efana naleyo niyabonga niqhabo kunababi kwabathathu phakathi lapha oke waba semihlanganweni ngaphambili kulungile niyaqonda ukuthini indlela esikwenza ngayo manje angiboni umuntu ngalesi sikhathi ebengingathi ngiyamazi ngingahle ngibazi abanye benu kodwa akukho umuntu engimbonayo engimaziyo angiboni noyedwa umuntu ngiyazi umkami uphakathi lapha ndawo nenye yamadodakazi ami kodwa angimazi ukuthi ukuphi ngisho uphakathi lapha ndawo kodwa futhi ngiyazi ukuthi ngimzwile umfoti Fred Sutherman omunye wabaphatheli bethu bebandla Indiana ethi amen esikhashaneni ezedlule kodwa ubaba wami wasezulwini uyazi ukuthi angiyiboni ngisho indoda futhi ukuba kulukhulu ukubona ngilapha angazi ngisho ukuthi ukuphi angiboni umuntu engimaziyo namunye wenu kodwa futhi bonke abakulomugqa omkhuleko nine nisemgqeni omkhuleko nonke ongangazi noma niyazi ukuthi anginazi phakamisani isandla senu enaziyo lungile lonke iqembu labo ngibazi abangazi aningazi futhi anginazi manje into ingukuthi manje ngabe uJesu Kristu uyaphila na iloke sifuna ukukwazi yebo futhi manje ngeke ngisho sa kunezinto eziningi ebesingazisho yebo ngimuzwe enhlizini yami abantu bathi enye into ethize futhi basho izinto eziningi bathi leyo yisense ephathelene nokusebenza kwengqondo kodwa sifuna ukwazi ngabe uphila ngempela ukuba ngokombhalo azikhombe yena uqobo enguyena ezolo namuhla naphakade na yiloko sifuna ukukwazi manje nandi izwi likaNkulunkulu futhi ngiliphethe ngesandla sami akukho umuntu engingambona ngaphandle kwendodana yami manje nomfowethu Tony ehlezi phansi lapha kodwa umongameli weFood Gospel Businessmen's Fellowship ngabantu ababili kuphela engibabonayo engibaziyo abantu abancane bahlezi khona lapho ekupheleni ngingecabanga ukuthi bakahle kakhulu ngikhole ukuthi lona ngumama wabo ehlezi khona lapha angina siqiniseko noma kunjalo na ngabe nginephutha kukona awu nginephutha lapho ngakho angazi ibone nenekazi lidlala ngabe yilo leli opiyaneni na awu ngilibonile inenekazi ngobunye busuku lidlala enhla lapho elalibukeka lifana kakhulu impela naleli nenekazi lapha engicabange ukuthi belingumama wewe nande yebo mnumzane kunjalo awu manje uzodingeka usho babukeka befana kakhulu impela kunjalo kodwa lokho niyabo bengingalazi ngisho nalelo nenekazi manje ngakho ke ngimi lapha nabefundisi bekizungezile emva kwami nangaphandle ngaphambili abantu abangamaKristu futhi zimi lapha futhi ngiyasho ukuthi ubufakazi obubonakalayo beBhayibheli buka Jesu Kristu buyisibonakaliso sasiprofetho iBhayibheli isho njalo futhi nguyena izolo namuhla naphakade futhi wethembisa ukuthi uma siyokholwa kuye imisebenzi ayenzayo nathi siyoyenza manje ngabe lokho kuqinisile na manje uma lele kuyiqiniso sonke isoni besifanele sizithole silaphe altar indawo lapha futhi sicela intethelelo yesono wonke umuntu ogulayo ubufanele wemukele ukuphilisa kwakho khona lapho khona ngoba akukho amandla kimi ngingumuntu nangu meluswenu ufana nami nje siyizinceku zikakristu nje kodwa silapha manje baba angabashumayeli ngisuyena umshumayeli kakhulu impela ngiyakwazi lokho kuyimanje kodwa ngingi bangabefundisi abafundisi nokunye nokunye angisuye umfundisi noma umshumayeli njalo ngoba anginamfundo noma futhi anginakho ukufunda esikoleni futhi anginaziqu zenalokho anginabo OBA noma UDD noma nje anginakho futhi ngingi kodwa inkosi ingiphe isiphiwo ngoba ngiyayithanda futhi ingivumela ngiyisebenzele ngale ndlela futhi uma izazibonakalisa yona uqobo lapha ukuthi ilapha nawo impela lo moya ongcwele eniwe emukelayo uyafakazisa ukuthi yiyo iPentecoste yona nto kuphela ezofakazisa ubuKristu ngeke wabufakazisa ngesayense ungeke wabufakazisa ngalutho kodwa ngesihlakayelo sePentecoste nina amaBaptist niyakwazi lokho nani amaMethodist namaPresbyterian noma ngabeni yini niyazi kuthatha isehlakalo sePentecost ukufakazisa uNkulunkulu nalokho kumuntu ngamunye akufakazisi yona inhlangano kufakazisa umuntu ngamunye njengo Jesu washo kuPetru ngenkathi ethi unguKristu indodana kaNkulunkulu wathi inyama negazi akuzange kukwembulele lokhu kodwa ubaba wami osezulwini phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango hayidese angeke neze alidiliza niyabo angele hlule manje kukuphi na leli nenekazi manje uma uJesu Kristu efakazisa ukuthi uyaphila bangaki ozokwembukela ukuphiliswa kwakho ngo lapho ohlezi khona na akamise isandla sakho nje uthi uma ezokwenza nje lokho akwenza lapha ngiyazi uyaphila futhi Branham ngikuzwile ukukhuluma ngiyakwazi ngumshumayeli omncane nje onempandla umi lapho uyabo futhi ngiyazi akukho lutho kuwe kodwa ngiyazi uma ukhuluma iqiniso uNkulunkulu ngempela uzofakaza ngalo ubuphezelekile ukuba enze lokho manje ngikhulume ngaye manje akukhulume yena ukuthi nginitshele iqiniso uma kungesile iqiniso khona ke akusile iqiniso uma kuliqiniso khona ke lemukeleni inenekazi lapha ngikazi ngiyibone liphakamise izandla zalo emizuzwini yembalo edlule ukuthi besiyizihambi komunye nomunye lingahle ukuba lezwa ngami ndawo ndawo ephepheni ipaperbuku noma ngahle ukuba lingibonile emhlanganweni kodwa njengokwazi noma yini kwesifazane okokuqala into kuphela engiyaziyo mhlawumbe angikaze ngibonane nalo phambilini empilweni limi lapha isihamba uqobo ake nisho lokhu kwenzeka kube yinto ethize engikhulume ngayo emizuzwaneni embalwa edlule nango wesilisa nosifazane bebonane kokuqala njengoJohane ongcwele isahluko sesine ngenkathi inkosi yethu uJesu Kristu ibonana nowesifazane emthonjeni kuyo ngqo indawo ebonakala yonke kasikhathi singe indlela efanayo iBhayibheli nje libumbeka futhi uJesu wayengalazi neze lalingamazi neze uJesu lambuza elibuza futhi walicela amanzi kase kuthi ke ngenkathi ubaba embula kuye ukuthi kwakuyini inkathazo yakhe ngokushesha waqonda ukuthi lokho kwakungaphezu nje kokuba ngumuntu ojwelekile manje nenekazi angikwazi angazi neyodwe into ngawe kodwa ngikhuluma kuwe nje noma wena ungumuntu oqala ukubamba umoya wenkosi futhi manje ngiyabona ukuthi uyikholwa futhi ngiqonde ikholwa lengumKristu hayi ucela ulift ngoba masinyane ngenkathi ngiphendukela kuwe umoya wakho ungangazela ukwemukeleka yabo ngiyazi ukuthi lingumKristu yabo manje belingaba ngumzenzisi belingaba noma yini belingaba ngumkhohlisi emi lapho bengingazi kanjani na angikazi ngilibona empilweni yami kodwa manje uma lokhu kuziphinda ukuthi yena uyazi lapho inkathazo yakho ikhona uyazi ukuthi uze ngani lapha kungaba ngukugula kungaba inkathazo yezezimali kungaba inkathazo yezasekhaya angazi yena uyazi kodwa uma ezokwembula kimi ngobukhona bakhe futhi avumele umqondo wami nezindebe nako konke kuthatheke kakhulu ngayo uzoze akutshele ukuthi uze ngani lapha uyazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha ungeke na ubuzo kwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha bangaka babengakukholwa na Niyabo manje ngilapha lezandla zami ziphakeme nazo angikaze ngimbone empilweni yami ngokwazi kwami angikaze ngimbone empilweni yami siyizihamba uqobo omunye komunye manje uma umoya ongcwele ngembula kulona wesifazane ilethize ngayo ilethize ayenzile njengoba kwenza lo wesifazane emthonjeni ngaleyo ngathi noma into ethize abefanele ayenze futhi akangayenze Ngikhathaze thize abenayo into ethize esenhlizweni yakhe into ethize ayifunayo noma into ethize efana naleyo izofanele ivele kwamanye amandla angaphezulu kwemvelo bangako kwaziye lokho na Awu manje ubungathatha icala langa kuba farisi futhi uthi udevil noma ubungathatha icala langa sekholweni futhi uthi ngunkulunkulu manje ke kuya ngawe kukuwe manje lokho kungahle kube ngumoya ongcwele ukhuluma Manje uma nini nilawule lemibhobho ngesinye isikhathi nxa kwehla ugcobo ukuthi angazi ukuthi ngikhuluma kakhulu kangakanani ngiyabona lapho ngidingeka ngime khona manje na uphakathi kokuthi ngidingeka kuba ngime nalelizwi futhi ngimemezele ukuthi liqinise manje ngizofanele ngethembele kuNkulunkulu ememezela lokho emuva ukuthi kuliqiniso khona lapha phambi kwalabo bantu Ngakwenza phambi kwengxenye yesigidi uNkulunkulu wakwenza njalo angikusho eBombay eNdiya phambi kwezinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu eNingizimu Afrika emzileni womjaho wamahashi ngenkathi izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu boblankete zemukele uKristu futhi izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu zilele ezinhlakeni naye yonke into zasukuma zahamba ngesikhathi esifana nayo lokho kwakungaba khonze izithombe bekufanele kwenzeni iqinjini elizela ngokusho likhole nguNkulunkulu nelibheke into njengaleyo kuba yenzeke na izimangaliso ezizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu zenziwa ngesikhathi esisodwa nje yiloko kuphela babefuna ukukubona masike nje lapho kwenzeka bekufanele kwenzeni kithi na Manje dadewethu singabantu ababili sizalelwe ezingcenyeni ezihlukile zeze mhlawumbe futhi sibonana okwethu kokuqala lapha manje futhi ngingifune nje ukukhuluma nawe ngokuhlelekile uma ezokwembula kimi njengoba sonke silindele kubona ukuthi kwenzekani Manje kuzofanele kube nguye ngoba angikwazi angizange ngikubone kodwa uNkulunkulu yakwazi Kodwa manje uma ibandla ubani oke wabona lokho kukhanya lesi sithombe sengelozi yenkosi na bangaka oke wakubona na niyabonga kulungile na kukhona lapha phakathi kwami nowesifazane khona manje anikuboni lokho na kuya kuye niyakubona na niyabonga owesifazane yakubona qobo lwakhe owesifazane unezife ezilekanya nayo unezinto eziningi ezingalungile ngayo enye yezinto ezinkulu engalungile ngayo isimo senyongo lokho kuqinisile manje uma kuqinisile phakamisa isandla sakho manje niyakholwa la futhi nguyena izolo namuhla naphakade akasuye na niyakukholwa lokho bazalane na Ngilokho ngikuza nje lokho kuza omunye uthe ukuqagelile lokho angikuqagelanga lokho futhi uyabo ungeke uzifihle manje umoya ongcwele lapha ukucabangayo ngizokubamba uJesu wayibona imicabango yabo niyabo futhi angisuye uJesu kodwa ulapha nathi niyabo lapha angikwazi futhi uJesu uzongitshela ukuthi ngubani lokho ke bekufanele ukukhipha umbuzo kukho ngase sonke isikhathi Bekungafanele na Nkosikazi Amen. Ngihamba ngendlela yakho usuphilisiwe uJesu Kristu yakusindisa. Amen. Amen. Seniyakhola manje na? Wena uthi lelo gama lowesifazane ngani? Ngamtshelanga uSimeyoni ukuthi igama lakhe lalingubani? Ukuthi uyise wayengubani na? Uyena izolo namuhla naphakade. Niyakukhola na? Sawubona mnumzane. Nansi indoda engingakaze ngiyibone empilweni yami ngithemba ukuthi zizihambe omunye nomunye kunjalo ukuze abantu bazi, phakamisa isandla sakho nje ukuze abantu bengabona ukuthi sizihambi. Angikaze ngiyibone ndoda. Ibukeka sengathi ibiphile ngokwenele. Angiyazi ndoda, angikaze ngiyibone. UNkulunkulu wazi konke ngayo. Manje uma bigula futhi bengingayiphilisa, bengingebe ngumuntu omubi kakhulu uma ngingayiphilisanga na, kodwa bengingeyiphilise ngoba angikwazi ukwenza lokho uKristu ezevele sekwenzile. Zivele philisiwe uma igula kuyinto nje uma uJesu ubemi khona lapha efakele sudu angipha yona ubengekuphilise, ubeze kutshela usuvele ukwenzile, walinyaza ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe ubezokubuza uma ukukholwa, kodwa bekazikhomba yena uqobo ukuthi kuyena izinto lamuhla naphakade futhi lokho nje akwenzayo. Niyabona kunjalo. Manje nango wesilisa omunye ngebe kungowesifazane, angikaze ngimbone ngihlangane naye, sizihambi nje lapha emhlabeni. Manje mnumzane, uma umoya ongcwele omkhulu okungukuthi unobuzwa khona manje, kukhona into eyenzeke ngaleyo nkathi ngo ayenzekanga na, manje lokho kukhanya kuzinze ngqo phezu kwesilisa, mbuzeni nje. Ngifuna nazi lokho emsuzwaneni nje odlule, okumnandi ngempela ukuza kokuzithoba kuza phezu kwakho. Kunjalo na, phakamisa isandla sakho uma lokho kuqinisile. Uyabo, ngikubuka ngqo, uyabo lapho. Kulungile, indoda inokuzwa kulukhulu kuncinyane ezindlebeni zayo, kodwa ibe nento ethize enzima eyenzeka kuyo, ibe nokuhlinzwa kwesibhono. Lokho ufune ngikukhulekele uma lokho kuqinisile, phakamisa isandla sakho. Kulungile, kunjalo na, niyakukholwa na. Manje niyabo, awuzicageni lezo zinto, ziyiqiniso. Lapha inento ethize enhlizweni yayo, ufune ukukholwa ukuthi ngabe uNkulunkulu noma cha, kunenye into ethize esenhlizweni yakho, into ethize ifunayo. Kunomuntu mumbe khona lapha ezithamelini ogulayo naye ngumkakho, kunjalo unezifo ezilakanye nayo osizini nobuhlungu khona manje. Lokho kunjalo na. Kulungile tete wethu, uphilisiwe nawe nobabili, hambani ekhaya uJesu Kristu yanisindisa, hambani ngendlela yenu nithoko oza nibonga uNkulunkulu, nisindisiwe, busiswani. Kholwani manje, ibani nokukholwa, ningangabazi, kholwani konke kungenzeka kwabakholwayo. Niyabo, ngeke ngaphilisa, angisuye umphilisi, kodwa uJesu Kristu uzifakazisa yena ukuqoba ukuthi ulapha nani. Lona uthi ukuba yindiya noma ininikaze lingumexico elingibukayo kona lapha liphethwe yiBP, yamkholo Jesu Kristu na. Ngikwazi ngikaze ngikuboye kunjalo na, kodwa ubuhlezi lapho ubukukhona lokho, ubunga kukhona na. Sukuma ngezinyawo zakho uma lokho kunjalo, uma uphethwe yiBP uJesu Kristu ukuphilisile. Kwenzekeni lapho na? Wena uthi Foti Brenham lowo akusiwo umbhalo, yebo yiwo wesifazane wathinte ingubo yayo, kunjalo na. Manje nibangaki befundisi, nani bantu elikukholwayo lokhu ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi ungumpristi omkhulu, manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu na, kunjalo na? Bunga kanjani ukuze umthintile na, ngoba wenza ngendlela efanayo enza ngayo izolo. Amen. Umenza abe nguyela izolo namuhla naphakade. Lowo sifazane mncane bandla ihlezi labo, yabo ukukhola kwakhe wakukhona esifazane ngesinye isikhathi owadabula esixukwini sabantu, futhi wathinta ingubo yakhe ngokuba wathi phakathi kwakhe, ngikholwa ukuthi indoda ineqiniso, ngikholwa ukuthi iyindodana kaNkulunkulu, futhi uma nje ngingathinta umphetho wengubo yayo ngizophiliswa, ngisinde. Bangakho yaziye indaba na? Awu, manje ke uma iBhayibheli lithi eTestamenteni Elisha, incwadi yamaHebheru, ukuthi ungumphristi omkhulu, ukuthi khona manje angaba nokuzwelana nobuthakathaka bethu, sazi kanjani ukuthi simthintile na? Ngoba wenza ngendlela efanayo enza ngayo izolo. Manje niyazi wesifazane akazange angithinte, uqale ngamafida angamashumi amathathu kimi, kodwa uthinte lowo mphristi omkhulu esixhumene naye. Ngako lapho khona ngamunye wena ngakwenza lokho uma nje nizokhona. Amen. Niyabona ukuthi uyafana na? Manje bukani wesifazane omncane, angikaze ngimbona, angikaze ngimazi, ungowesifazane nje ohlezi lapho. ngiyaxolisa sizihambi omunye komunye kodwa uJesu Kristu sazo babili uyakhola ukuthi angembula kimi into ethize oyenzile into ethize oyifisayo na ungakwenza ukwazi lokho na mina umfowenu nje ngeke ngakwazi lokho kuzofanele kuvele kwamanye amandla ungakukholwa ukuthi nguJesu Kristu na ubungakwenza ngikholwa ukuthi ubungakwenza ngoba ungumKristu ngungile wena ngikholwa manje futhi manje ngabe zethameli zizokholwa ngayo yonke inhliziyo yazo na ngiyakholwa ukuthi ihora esiphila kulo ukuthi lezi zinto zifanele ukuba zifike khona manje na kulane lezo kwakuyisibonakaliso sokugcina u-Israyeli abanazo ngaphambi kokuba okwathathwa kwathathwa okwashiywa kwashiywa leso kwakuyisibonakaliso sokugcina ngaphambi nje kokuba umlilo wehle kunjalo na sibe nezibonakalise zimanga ukungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi ukuphilisa ngokukankulunkulu kodwa saba yini sibonakalise sokugcina ngaphambi kokuba isodoma lishe na yona impela le nto eniyibone kulobu busuku unkulunkulu ezibonakalisa yena oqobe enyameni yomuntu azi imfihlo yenhliziyo ujesu kristu washo njalo njengoba kwenzeka emhleni yesisodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu awusho ubuke wesifazane ufunde umqondo wakhe ngizomfulathela-ke niyabo ningacabanga ukuthi angikubambe nikucabangayo ngoba ngiyakubamba kulungile nginekazi nginyukela lapha nje manje ukuze ngizobuka phezulu futhi ngingabambe omunye umuntu manje zizihamba uqobo kodwa uma uJesu Kristu angembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho uzokukholwa na uma uzokukholwa phakamisa isandla sakho ngiyabona nokwethuka ngokweqile kunjalo futhi kakhulukazi lokho kwenzeka sekuntambama kakhulu uma usukhathele futhi usukhandlekile yonke into ibonakala ixakile kuwe uphethwe futhi isifo samathambo lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho ya futhi ngiyaqaphela ukuthi uma uzama ukuphuma embhedeni uhamba kancane ngempela uma uvuka ekuseni kuthi ukuba lukhulu kuwe ngaleso sikhathi lokho kuqinisile into ethize ixakile ngibona indoda ensizwa ibonakala phakathi lapha indodana yakho futhi iphethwe isimo sengqondo nesimo sengqondo sabangelwe inkathazo yazasekhaya loko kuisho kanje inkosi lokho kuqinisile kunjalo na uyakholwa manje na khona-ke hamba ukuthola ngendlela okholwa ngayo unkulunkulu abe nawe yiba nokukholwa futhi ukholwe kuzolunga uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na phela wazi konke ngani sawubona mnumzane sizihambe omunye komunye ngiyethemba inkosi uJesu izazi babili singamadoda amabili ehlangene lapho kokuqala empilweni kodwa kunomunye lapha ungakuqhakazela lokho nje ukuphelela ngamandla yabo ngikhulume ihora noma ngaphezulu akungilimazanga kodwa nje umbono wodwa lowo uyakwenza niyabo niyabo bangako ozokuthi niyakuqonda lokho na uDanyeli wabona umbono wodwa waba nenkinga ekhanda lakhe izinsuku eziningi uJesu washumela ubusuku bonke nayo yonke into kodwa owesifazane oyedwa omncane wathi lengubo yakhe futhi wathi ngiyabona kuphumile amandla akimi kunjalo na lokho kuqina futhi kwenza lokho endedaleni kaNkulunkulu kungenzani kimi soni na niyabona yabo kwenza into ethize kuwe ngokukhuluma ngokusobala zonke izethameli manje ziba njengokufikizela niyabo angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi kodwa uma ezokumbula kimi okusenhlizweni yakho khona-ke uJesu wayibona yona impela imicabango yabo niyabo uyayazi inhliziyo yakho futhi uma engembula kuwe izifiso zakho ungakholwa ukuthi uzokwemukela na bangaki khona lapho enizokholwa ukuthi nizokwemukela na lokho bekufanele kukuxazulule uma nikukholwa Into ethize esengalweni yakho ikhombisa ukuthi une-BP kunjalo kodwa kunembangela nembangela isukela esigaxeni sesifo sokuvuvuka komphimbo kunjalo uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe njalo na uyakholwa ukuthi uyakwazi na ufuna ukuphilisa ngenxa yembangela entsha ufuna ukuba isithunywa senkolo lapho ozosebenzela khona kuzoba semelika emaphakathi kunjalo nami mnumzane ogama kholwa ngalo lonke uqobo lwakho kholwa ngaye yonke inhliziyo yakho hamba futhi wemukele ukuphilisa kwakho uJesu Kristu uyakusindisa ngiyakholwa na bangako kholwayo ukuthi uJesu kuyena izolo namuhla naphakade na ngiyakholwa ukuthi lapha na manje akake nginginika omunye umbhalo uJesu wathi hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo okholwayo babhaptizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahla lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kunjalo na ngegama lami baya kukhipha amadimoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyi kuba nangozi uma bebeke izandla kwabagulayo bayakusinda bangako waziyo ukuthi lokho kuqinisile na ayethina mazakho ugcina aphuma ezindebeni zakhe lapho enyusa na uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda kunjalo na ngiyakukholwa na manga kamakhola phakathi lapha na ake sibone kulungile manje uma nifuna ukubona isimangaliso sikaNkulunkulu kholwane ukuthi lokho ngilitshela khona futhi nikubona kubonakaliswa nguJesu Kristu bese ke nibeka izandla zenu phezu komunye nomunye nibeka izandla zenu nje phezu komunye nomunye akunandaba ukuthi yini engalungile bekani izandla zenu nje phezu komunye umuntu oseduze kwakho manje niyabo akusiko nje okwami yini lezi zibonakaliso akashongo ukuthi ziyolandela uWilliam Branham nje kwathi ziyobalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo manje niyeniseka ukuthi uJesu uyaphila futhi uphakathi kwethu nathi anini amen ngani owenza isithembiso ulapha manje kulekela umuntu obeka izandla zakho phezu kwakhe niyabo bakhulekele niyabo ungazikhulekeli wena bakhulekele ngoba bakhulekela wena niyabo manje niyazi lapha wenza isithembiso futhi uma ezomaqekelele lapha phambi kwabantu futhi asiqinisekise futhi asifakazise ukuthi siqinisile manje ke sikholweni ngayonke inhliziyo yenu manje ngize nikhulekela nonke futhi nisakhulekelana asikhole manje ngazo zonke izinhliziyo zethu Baba wethu yasezulwini thina impela izinhliziyo zethu ziyachuchuma wena ulapha kulobu busuku akukho ndawo ephansi kakhulu akukho ndawo enkulu kakhulu akukho ndawo ekude kakhulu kodwa ukuthi uzoza kubantwana bakho abakholwayo Oh Nkulunkulu omkhulu esezulwini uthumela uJesu Kristu ngesimo sikamoya ongcwele olapha manje futhi ezikhomba yena uqobo enguyena izolo namuhle naphakade nabantwana bayakukholwa ngibanike izwi lakho uliqinisekisile izwi lakho Manje kune baningi abagulayo lapha futhi bayaqhuquma bajabule banezandla zabo lamakholo laba bantwana abakholwayo banezandla zabo ezibekwe phezu komfowabo ogulayo noma utate bayakholwa bakhulekele wesilisa noma wesifazane futhi uNkulunkulu wenze isithembiso siyizwi lakho Manje njengeceki yakho ngilethe lenkonzo kulendawo ukuthi thina njengabakholo sizela kuphosela uDevil inselelo ukuthi usikhohlisile ngapha kakhulu impela njengoba ezokwenza sikhole ukuthi uJesu Kristu uyelezela namuhla laphakade futhi yaphila futhi lapha nathi lo busuku futhi silandele imiyalelo yakhe ngokubeka isandla sethu uphezu komunye nomunye sathi bajedele phuma kubo egameni lika Jesu Kristu ngakuthi lezi zethameli zabantu zihambe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu bajedele sathane siyakuyala ngobukhona kwa Jesu Kristu aphila indodana kaNkulunkulu evukileyo bayeke bahambe futhi uphume kubo ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu wonke umuntu ekhona lowazwayo ukuthi uKristu Jesu ligcinile izwi lakhe ukuthi uze phakathi kwethu ukuthi ulapha ngoba wethembisa ukuba lapha ulapha futhi izikhombisele uqobo uyinkosi uJesu efanayo eyahamba eGalile futhi niyakholwa ukuthi uligcina lonke lezwi lakhe futhi ngoba omunye umuntu ikhona uzibandakanye nawe ngokubeka izandla zakhe phezu kwakho ukuba azibandakanye nezwi likaNkulunkulu ukuthi manje uzuphiliziwe futhi uyacasulwa uSathane ukuba abe esakubamba ukukhona kwakho kuyaqaqeka ukuba kukhona ukuthi uNkulunkulu lapha ukugcina izilake imanikeza inyawo zenu futhi nembukele ukuphilisa kwenu wonke okholwayo sikumanikeza inyawo zenu malibonge igama leNkosi kabisani izandla zenu bese nimdumisa manje ngiyaphilisa egameni likaJesu Kristu ilungile Thoni woz